I want you to say that I...
Ngifuna ukusho ukuthi ngiyakuthokozela lokho, ngiyabonga kakhulu impela. Ngifuna ukusho ukuthi ngimthanda ngempela lo mfo, futhi umfo wethu Joseph ube ngumngani wami iminyaka. Ngithanda ukuba nethuba ngesinye isikhathi ukunitshela ukuthi size sihlangane kanjani. Kodwa nje ngithemba ukuthi inkosi iyangithanda njengoba uJoseph enza, futhi ngizoba kahle ke. Nkulunkulu kubusisa mfowethu Joseph, inkosi ibusise. Ngikholwa ukuthi sizocela lelo manje, ngiyakholwa futhi masikusho ngempela ngokusuka ezinhliziyweni zethu kulobo busuku. Manje ngiyakholwa, kulungile, manje ngiyakholwa. Kanda ethu umzuzwana nje sisalokhu simile nakulo mzuzwana, asikhothamise izinhliziyo zethu futhi kuye. Manje angazi noma bakhona yini ebandleni abangathanda ukukhunjulwa kulo mkhuleko. Ngokuphakamisa isandla sakho nje kuNkulunkulu uthi, Nkulunkulu, lokhu kukhombisa ukuthi ngisenesidingo futhi ngifuna wena ukuba ukunikeze. Nkulunkulu, akuphe isicelo sakho. Baba wethu wasezulwini, Jehova omkhulu nosomandla, owabumba umhlaba ezwini lakho, futhi usiphe ithuba ukuba sigongobale lapha futhi senze isinqumo sethu, noma ngabe sifuna ukuphila noma ukufa. Khethani namuhla futhi sikhetha phakathi kokufa nokuphila. Ngakho ngiyakhuleka Baba, uma bengaba khona abanye phakathi lapha ungakwazi wena njengomsindisi wabo qobo othandekayo, ukuthi ngalobo busuku bazokhetha wena okungukuphila ukwazi. Bese kuthi-ke uma kukhona labo lapha kulobo busuku ogulayo ekufeni ngokomzimba, ukuthi bazokhetha wena kulobo busuku njengomphilisi wabo, futhi kuzokuchaza futhi ukubuyiselwa ngokomzimba futhi. Oh, wena omuhle kakhulu kumadoda nomuntu, ubekezela, ungathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze kuphendukeni. Uthumela amafu emvula futhi uveza isithelo nokudla phezu komhlaba, ugondla abantwana bakho.
So destructive.
Futhi silibele kakhulu Nkosi, futhi sibhubhisa kakhulu ukuchitha nokuzindla futhi. Oh Nkulunkulu, sithethelele nje Nkosi, sisinxusele ezihawu. Besingefune ubulungiswa bakho noma ukwahlulela kwakho, sifune ezihawu sakho Nkosi. Ngakho sikhulekela ukuthi sibe ngabahlanganyeli bezihawu sakho. Futhi Baba, kusikho ukuthi leli bandla lizwe mina, kodwa ukuze kuziwe wena, ngimi lapha kule ndawo ezinikelwe. Ngiyakubonga ngale nhlanganyelo enhle, futhi ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi uma ubungeza kulobu busuku, bekungaba nebandla labantu baseNew York abangena kulolo shwitsho olukhulu.
Father, we pray that we will.
Kuri Baba, sikulekela ukuthi sizoba yizibani, hayi phansi kwesilinganiso somthamo, kodwa phansi kokugcobo lukaMoya Ongcwele okhanyisa ikhandlela, ukuze sibe yizibani kulelizwe elifayo, njengoba izinkungu ezinkulu ezikhwandabele zokungakholwa zintanta zingena macala onke.
We know soon we'll see our Lord.
Siyazi masinya, sizobona inkosi yethu ihlakaza leyo nkungu ibuyele emuva uma lokho kukhanya sekuqala ukukhanya. Futhi siyethemba Nkosi ukuthi uzosenza silungele. Uma ikhona into esidingayo kulobu busuku, siphe yona Nkosi ngomusa wakho, ngokuba sikucela egameni likaJesu umntwana wakho. Amen.
I am not very expressive, but I'd like to say to Pastor Vic, his little co-worker there, and
Angisuye ozizwakalisa kakhulu kodwa ngithanda kusho kumelusi Vic owakhe asebenzisana naye omncane lapho ekhwaya yesihle sigejane samanenekazi nabesilisa nabo bonke abelusi ababambisanayo abantu nje nonke nezivakashi izihambe emasangweni akithi ngifuna ukunibonga ngokweseka kwenu kuleli viki ngomkhuleko wenu nobambiswano ukuzama ukuletha ukukhanya kwevangeli kuleli dolobha. Nemizamo yethu umelusi Vic nabaningi abanye abelusi ba singabadoba ngamanethe kuleli chilikazi elikhulu kunezinhlanzi phakathi lapha ezingezi kaNkulunkulu asizazi ukuthi zingobani nokuthi zikuphi. Kodwa njengoba emi ekhona nelilodwa omunye kwelinye ikhona edoba ngenetha ngiza nje ukuzobhixa inetha lami nawabo ngenkonzo enikeziwe eyami neyabo ukuzama ukufinyelela futhi ngifake iqembu libanzi ngokuthi exaxa ukuze sibayise kuNkulunkulu futhi sithi Baba ngabe ikhona inhlanzi phakathi lapha na ngabe zikhona izimbewu zokuphila ezimiselwe ngaphambili ukuba zibe kuleyo ncwadi yokuphila iwundlu zifelayo na uma zikhona siyezwa ukuthi uma kukhanya kwevangeli kushaya bazokubona ngokukhulu kushesha ngoba bamiselwe ngaphambili kulokho. Manje siyadabuka ukuthi besingenayo indawo yokuhlalisa abantu ubusuku ngabunye cishe ngenkathi sengikhuphukile bekunoquqaba lwabantu bonke phansi phezulu nomgwaqo behamba bezama ukungena nabanye bekhala abanye abehlukile niyazi kodwa ngiyazi ukuthi kungukuthi banomthetho apha umthetho womlawuli womlilo abaningi kangaka nje nizofanele nishiye izikhala ezingaka zezihlalo kanjalo njalo lokuthi bangesize ngenxa yokuthi thina njengamaKristu sifanele sikwenze lokho ngokuba iBhayibheli lasho uJesu asitshela ukuba sinike uKhesari okukaKhesari bese ke kuba kuNkulunkulu okukaNkulunkulu ngakho sizama ukukwenza futhi uma singezu kumlalela uKhesari uyangabazeka ukuthi siyomlalela uNkulunkulu futhi inqobo nje uma imithetho kaKhesari ingashayisani nekaNkulunkulu sifanele silalele uNkulunkulu kuqala futhi manje ke lezi zingozi zomlilo kanjalo njalo awu bayazi ukuthi kunakekelwa kanjani lokho futhi basitshelile bengingicela abantu siyawu futhi ngibabona phansi phezulu nemigwaqo nezinto nabagulayo futhi bezama ukungena futhi be bangenisa ngamatekisi bevela kwenye indawo ethize eNew York noma eLong Island naseJersey noma izindawo ezehlukene naseManhattan. Awu niyabo kodwa singacela kuphela bese kuthi ke ngenkathi ngithola ukuthi lokho ngumthetho ngani wathi uma umlawuli womlilo engangena futhi asibambe siminyene kanjalo angawuvala wonke umhlangano ngakho lokho bekunganquma wonke umuntu abe ngaphandle. Ngifuna ukuzakalisa ukubonga kwami kumnikazi noma kungahle kube yini noma inkampani engumnikazi walesi sakhiwo nakwabaphetheyo ngokusivumela sibe nalesi sakhiwo nangomgcini nobumnene bokusinika ilungelo lokusisebenzisa babe nomoya omuhle kabi kabi futhi uma bengenakho ngalesi sikhathi ukuphila kuphakade ngithemba ukuthi uNkulunkulu uzobapha ukuphila kuphakade. Futhi manje lokhu kungezwakala njengesitatimende esingubuthedengu kodwa ngisho lokhu kuphela ngoba ngishisekele uKristu ngiyakhuleka ukuthi uma lesi sakhiwo sisetshenziswa noma ngasiphi isikhathi kusukela emva kwalokhu sibe esimtanzo noma umbungazo wokweze ukuthi umoya ongcwele uyophonsa okukhulu kuhlabeka phezu kwalabo bantu bayoze bakhala izinyembezi ngikhuleka kulokho. Ngoba ngiqinisekile ukuthi abantu ngisho nalowo ngumnikazi wayo uyoqoka ukubona impilo efumule isindiswa yembuso likaNkulunkulu kunokuba nokunye kuqhubeka. Manje uyemukela ukuba ubuye ukuba mina ngibuye lokho nje kugcalisa inhliziyo yami ngoba izinkonzo eziyinqaba kancane ngezinye izikhathi azimukeleki kakhulu phakathi kwabazalwane ikakhulukazi abanye babo ukuthi enhlanganweni yabo ethize abayakhayo endaweni baze bangabe besayemukela niyabo ngoba kunenqubo emva kwayo kube sikho ukuthi abaningi eziningi baleyo indoda eligugu ngihlangane nabapriesti abangamakatoliki othathe isandla sami futhi nje bangibukesweni futhi ecabanga ukuthi angazi ukuthi kwakwenzekane emqondweni wakhe na lokho ngikubona ukufihlakele niyabo enikubona lapha wayefuna ukukugona kodwa akangakwenza niyabo wayengaxoshwa esontweni niyabo abefundisi abangamaprotestani indlela efanayo abazalwane abakahle futhi bafuna ukukwenza ngendlela uma ngikhuluma ngimelana nehlelo elithize noma inqubo yehlelo akusibo abantu uphakathi lapho inqubo engimelene nayo niyabo ebabamba ibehlukanise esibamba ekwemukeleni niyabo badonsa izimemezelo zabo bathi sikholwa yilokhu ngi ukuba bebezokuqeda ngekhoma sikholwa yilokhu kanye nokuningi impela nje inkosi engazikhombisa khona ezwini layo bekuyoba kahle kodwa abakwenzi ngaleyo ndlela niyakwazi lokho bekungebe yihlelo futhi lenze lokho niyabo bekuyoba nje ngomnyakazo kaNkulunkulu uqhubeka ngaso sonke isikhathi niyabo
Each one becomes a ladder
ngamunye uba yimvula yamuva komunye niyabo uluza waye yimvula yamuva kwiKatolika noJohn Wesley waye yimvula yamuva kuluza iPentecost yaye yimvula yamuva ehlelweni manje amaPentecostali ahleliwe manje kuzokwenzekani na niyabo 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 Kodwa kubulani abantwana bakaNkulunkulu abazange neze bashayele amathende abo ezikhonkwane phansi noma aqinise kakhulu kodwa lokho ayekwazi ukukubhonqula futhi ngenkathi umlilo uhamba insika yomlilo bahamba nayo niyabo bahamba nensika yomlilo kodwa uma uthola insika yomlilo yenza ukuthize umoya ongcwele wenza into ethize bese kuthi ke emva kokuba leyo ndoda enomlayezo isuka kulokhu kuphila kona ke bathi bahlela Yesu umsebenzi wayo intika yomlilo iphuma ihambe ngobese ibashiya behlezi lapho yena iqhubeke njengo babethelwe phansi ngezikhonkwane baze bangakwazi ngisho nokunyakaza futhi kodwa phakathi lapho kunabantu abaningi abanhliziyo zikahle ngazi ukuthi kunini lapho ngake ngaba nanoma yiyiphi enye futhi inkululeko ukuyikhuluma inhliziyo yami nje kunoma nginawo khona lapha manje lapho bayasho ukuthi abantu base-New York bayanda behlukile abanasimo iphoti elikhulu elibumbayo lapho betshela khona inkweshezane yababi kunabo bonke abaphuma ezizweni zonke bese bekulahlela phakathi bese bekugaya futhi uneNew York niyabo kona ngifuna nazi phakathi lapho abanye babangcwele bakaNkulunkulu phakathi lapho futhi niyabo kunjalo iqiniso futhi ndawo zonke ngihamba kuzo ngijikeleza umhlaba ngithola abangcwele bakaNkulunkulu bakuzo zonke izizwe ndawo zonke ngiyele isimanga ngokuthi ngase ngisho lokhu kwabanye benu ngikuqathaze nje njengesithunywa senkolo ngiyithola ukuthi ngingena esizweni esingazi ngisho ukuthi yisiphi isandla sokudla noma sokunxele abazi ukuthi noma yimaphi amanye amazwi ukuthi ngirisha kanjani noma yini into kuphela abayaziyo ngokubulala nokudla nje kodwa ke labo bantu bemukele umoya ongcwele futhi benze into efanayo niyenzayo futhi baziphathe ngendlela efanayo niziphathe ngayo bengazi ngisho izwi elilodwa ngayo ngakho niyabo kuguzo zonke izinhlanga bonke abantu ndawo zonke futhi sonke sinabahle nababi futhi ngiyeza kulobo busuku futhi ngibonga ubaba wethu esezulwini ngokuba ngiyayikholwa leyo ngxenye yekhethelo nginenhlanhla yokukhuluma kulobo busuku manje ningacabanga nje ngomthwalo ukukhuluma eqenjini eliyobambelela kuwo wonke amazwi owashoyo futhi kodake uyofanele uphendule ngalokho abatshela khona ngosuku lokwahlulelo ngoba ngenkonzo encane ethobile inika abantu ukukholwa kwazi ukuthi isidalo singumuntu singeke sazenza lezo zinto kuzofanele kuvele kuNkulunkulu ngakho ke ukuthi babambelela kuwo onke amazwi washoyo Ngakho ngizami neze ukwakha into ethize ngicabanga noma ngibhala phansi imibhalo na namanothi ukuthi kuzoba into ethize engicabange ukuthi lizokwenza abantu bonke bathokoze ngiyabonga ngizama ukukhuleka nokucabanga ngento ebingaba ngeyakhayo kini ebizo lesizwe isizathu wangikho lapho kuba nje thina sishaye ihlombe futhi simemeze futhi sigijime zenda senyuka ngezikhala zezihlalo wo ngiyakholela kuloko impela kodwa kunokungavezwa lokho kukho kuzofanele kube nesisekelo salokho niyabo ngikhona ukuthi uma ugcuma futhi uma usubuye wenza wena ke phila uphakame nje njengoba ugcumile uyabo futhi uma ungakwenzi ungagcumi uyabo ngakho manje ke njalo gcuma uphakame nje njengoba uphila manje yiloko yiloko esifanele sikwenze ngoba empeleni uyabo impilo yakho yakho ikhuluma kakhulu kunobufakazi bakho uyazi uyabo abantu bayazi ukuthi uyini ngendlela ophila ngayo nezinto ozenzayo manje ngijalisa isikhathi eside kakhulu ebusuku sifanele siphume lapha awukakele ngesikhathi esifanele emizuzwini ngamashumi amabili elandelayo futhi angikaqali ngisho futhi mina ngiyenenza nginginje ngihlala njalo ngileti ngibele ngifika lapha ngeqa izinyanga ezishiya kalelunye kancane waze kuthi ke ngakunjalo ngenkathi ngizalwa ngeqa izikhathi kancane kwasho umama wami kwase kuthi ke ngesikhathi ngikuthola leyo mfundo engayithola ngangihlala njalo ngingemuva futhi ngenkathi ngiganwa umkami ngamlindisa amahora cishe amathathu ngabe kashaya ocingo lokugula ngaba late emshadweni wami manje uma nje ngingaba late emngcwabeni wami leyo yinto elandelayo niyabo leyo yinto enkulu angikusho lokho nge kodwa lelo iqiniso kodwa angiza mangu kufundisa abantu imfundo kukho angizange ngizame ukucabanga nje ngitetele umoya ongcwele ube nendlela yawo nginamantombazane amabili ekhaya bengisala kukhuluma kuwo nje emizuzwaneni embalwa edlule eyodwa yawo nguRebecca enye leyo ngendala encane utade wabo oyilandelayo nguSara futhi athi awashiyane ngeminyaka emihlanu ngesinye isikhathi esedlule ngangisemhlanganweni ezithuke zenkolo ngifika ekhaya lethi futhi angamantombazane kababayo futhi aseyiwo ngisho namanje uRebecca useyintombi kodwa uzalokhu eyintombazane kababayo futhi ngiyabathanda abantwana bami kuri ngiyakhumbula babehlala futhi balinde ngangingangeni izinyanga bese kuthi ke uma ngingena babelindela ukungibona awu babebancane sekuyiminyaka eminingana eyadlula cishe iminyaka eyishumi eyadlula ngigade ngiphesheya kwezilwandle futhi ngangingena nebhanoyi lalilethi futhi ngakho amantombazane amancane ozela ayeselala indoda yezigalikwane yangena emehleni awo noma yaphosa isihlabathi emehleni awo njalo lokho manje ke hawo unkosikazi walinda phezulu futhi ekugcineni ngangena kuseeli lapha kwelesithathu inqwe kuseni ngakho manje ke ngangikhathele kakhulu futhi ngikhandlekile ngikwazanga ukulala ngacambalala cishe ihora sengivuka ngaye kamelweni lokuhlala ngahlala phansi esitulweni futhi emva kwesikhashana kwasa ndiyoqala niyazi ngezo umsindo emuva ekamelweni futhi kwakungamantombazane amabili ayisevukile noRebecca wavuka kuqala umkondo wafika kuye ubaba isekhaya futhi nangu eza waphuma empeteni futhi nangu eza awu lokho wavusa utshado wabo omncane ngingekakela abantwana bami banje ngabenu uma umdala egqoka into ethize cishe impela engase meneli elandelayo idlulela kuye ngakho uSara wayiqoke amapijama kaBeki nalezo kwakuyisikhathi ababe nalolu hlobo lwamapijama amisise okwezinyawo zikanokwatsha izinyawo ezinkulukazi kuwo futhi ayemade kakhulu ngempela kukuSara futhi ngakho ayengakwazi ukumgcina imilenze yayimifishane kakhulu futhi ngakuRebecca ungene gijima wayese mela idoleni lami washo wangigaxa ngezingalo zombili wayeseqala ukungisingatha futhi uzobala ngathi ukukala kancane ngakho noSara omncane bandla wacabanga ukuthi wayeshiye ngaphandla uBeki wayemdlulile ngakho wayemi emnyango namehlo akhe amakhulu amnyama abheka phezulu nezingembezi ezihlathini zakhe ngakho uRebecca uyajika wayesethi Sara dadewethu wenze into sengathi ngiyacabanga amanye mabandla azama ukuyenza niyazi wathi ngifuna wazi ukuthi ngibe lapha kuqala
and she said
wase futhi wayengigaxe ngezingalo zombili wase thi futhi ngimthole wonke ubabayi futhi lasekho salele wena manje yilokho abazama ukusitshela khona izikhathi eziningi ningi niyazi
well
Ubeki wayethi kuba nemilenze emide futhi ngakho wayekwazi ukufikelela kwiphansi lendlu. Wayethe kwakheka kahle neyazi njengamaningi amabandla, kodwa uSara omncane waphatheka kabi kakhulu. Ngaze ngambuka, ngase ngimcifela yiso neyazi, ngase ngiqhweba kanjalo, ngase ngikhipha elinye idolo lami. Lokho engilindele nakweza, wayesethumela emlenzeni wami futhi kwakuphakeme kakhudlwana kunaleyo milenze yakhe emifishane, futhi wayeyaluza kube sengathi wayezowa. Hawu, ngambamba ngezingalo zombili, wayesencikisa ikhanjana lakhe ezifubeni zami futhi wathi ukuthanda umuzwa ngiqakele futhi kanjalo nami. Ngakho ngangimsingathile, wayesephakama, wayesebuka phezulu uRebecca futhi ngacabanga ukuthi lokhu kwakuthi ukuba kuhle. Wathi, "Rebecca tete wethu, ngifuna ukukutshela ukuthile nami ukuthi kungahle kube iqiniso ukuthi ube lapha kuqala futhi unaye wonke ubabayi, kodwa ngifune wazi ukuthi ubabayi unami wonke." Ngakho angisuye usiyazo zenkolo, angibanga nasesikhathi eside ngokwenele ukukhululeka kwesinye isikole sesayensi yezenkolo, kodwa ngithemba ukuthi unami wonke yaye lokho kuphela. Ngakho angingakisebenzisa ngokugcina, kodwa kungesikho okuncinyane nhlobo angizi neze lapha, futhi ngibacele ukuba bangathathi imnikelo. Niyabo, angizeli khona lokho, angikaze ngiwuthathe wodwa qobo lwami empilweni yami. Konke kwami sengibe ngumfundisi iminyaka engamashumi amathathu nantathu, angikaze ngithathe imnikelo empilweni yami. Ibe khona engithathela yona ngabefundisi, kodwa angizange ngithathe nowodwa empilweni yami, futhi ngithemba ukuthi angidingeki neze ngikwenza. Kodwa ngenxa yokuthi senikwenzile, uzohamba ngizowuthatha futhi ngiwufake ezimishini zakwamanye amazwe, futhi ngiwele qobo lwami ukuletha abantu ongenalo ithuba eninalo lapha, ukuletha leli vangeli elifanayo kulabo abangenakukwazi ukungithumelela noma ukukhokhela indlela yami. Ngakho ke ngiyabonga ukuze bona nabo abangenawo amathuba babe nethuba elifanayo sinalo lapha, futhi akukho neyodwa indibilishi yawo eyosetshenziselwa niyazi ukuphuza kubhema noma uyoba ngowombuso kaNkulunkulu. Futhi ngithemba ukuthi uNkulunkulu uyo kulokho aniphe ukuphathwa okutuzayo okukhulu, njengoba nenzile kwabancinyane balaba abancane bami nikwenzile kimi, futhi kwangathi inkosi nganibusisa. Futhi manje ngizozama kulobu busuku, ngifuna kubuza umbuzo wodwa. Bangaki obekulowo muqa omkhulu omkhulekizo lobusuku odlule phansi kwezandla zalaba abefundisi abezwayo ukuthi umoya ongcwele usuvele uyalusebenza udaba lwakho na? Azilibone niphakamisa izandla zenu. Oh, lokho kuyamakalisa, lokho nje kukahle, kuhle ukwenza njalo, usebenzela nina. Manje ngicabangile kulobu busuku lokhu sibe neziningi kangaka izinkonzo zokuphilisa, futhi siyibonile inkosi uJesu emandleni ayo amakhulu emenza abe nguyena ezolo namuhle naphakade. Futhi sifunde iviki lonke ukuthi kube nezibonakaliso eziningi ezinkulu asikhombise zona zobukhona bakhe khona lapha kanye nathi manje esimweni sikamoya ongcwele. Manje ngesonto elizayo ngizoba sethabenakele lami ngesonto ekuseni nangesonto ebusuku e-Indiana, bese ke ngeviki elilandelayo ngiseshiriport eLouisiana engqungqutheleni enkulu, bese kuthi emva kwalokho ngiya eYuma e-Arizona, bese ngibuyele e-Phoenix ngenzele Christian Businessman, bese ke ngibuyele e-Indiana ngenzele amaholide kaChristmas, bese ke ngibuyele e-Phoenix futhi uma noma yimubu wenu engapho futhi enabangani uqala zishumi zishiya kalelunye, banginika lokho okuhle cishe okuhlala izinkulungwane ezine ehholo laseRamata elinesishayisa moya mahhala ngaphambi kwengqungquthela yamazwe ngamazwe ye-Christian Businessman. Futhi ngikhuluma busuku obubili kobune nomnumzane Robert ubusuku obubodwa, futhi ngicabanga ukuthi umfowethu Brown ubusuku obubodwa, futhi ngicabanga ukuthi obami ngobusuku bokuvula nobusuku bokuvala, bese kuthi-ke kusukela lapho kuqhubeke njalo njalo. ngikhulekeleni futhi manje ngidinga imikhuleko yenu uma kukhona noma ubani odinga umkhuleko yimi nebo futhi usathana impela ucuphe mina niyazi futhi ngifanele ngigcine ukukholwa ngazo zonke isikhathi leso sihlangu ukuba ngimashe ngiqhubeke inkosi nibusise njalo njalo futhi uma ngingazophinde ngibuye ngibone kuze kube yilolo suku ngiyohlangana nani kuseni nebo kulelo sango bese kuthi ke phakathi lapho ngingasho njengoba ngisho manje ngiyobe ngisalokhu ngikholwa yileli vangeli likhazimulayo elifanayo futhi ngikholwa ukuthi uJesu Kristu akafile kodwa uyaphila phakathi kwabantu bakhe futhi ivangeli lakhe liyafana nezinto azenza sizozenza aze afike futhi ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu uzongehlulela ngalezo zinto engizishumayelile ngizodingeka ngiphendule kuNkulunkulu ngalokho engikushoyo manje inkosi mayinibusise futhi nje elinye izwi lomkhuleko ngaphambi kokuba sivule incwadi Ngosi Jesu thatha izwi manje futhi wonje imiphefumulo yethu elambile silinde ngokubekezela Nkosi siphansi kwamathemba amakhulu njengasosukwini lokugcina lomkhosi ukuthi abantu bajabula kanjani sicabanga ngosimeyoni ethempelini echanjiswe ngumoya ongcwele ukuthi wayengeza ukukubona ukufaze ukuba usembonile uKristu wenkosi Ngokulapho ngalelo suku olukhulu ngenkathi abesifazane bengena ukuba kusoko yabantwana babo banikele sipho sokuhlanjululwa futhi kwakungaleso sikhathi ukuthi uJesu walethe ethembelini futhi uSimeyoni mhlawumbe esukile endawondawo ekameleni eliseceleni ngalokho kusa e-ofisi kodwa umoya ongcwele wamenzele sithembiso futhi nangu wayesekhona uMesiya ezingalweni zikamama wakhe umfo ngane bandle lapho esongwe ngembeleko yakhe noMaria bona beziqhelanisa naye ngoba wayekade enegama elibi babecabanga kanjalo abantu ingane yazala ngaphandle komshado ongcwele Ngeke wayifuna noma yini ukuzihlanganisa nalowo wesifazane kodwa enhlizeni yakhe wayazi ukuthi wayephetheni ngezingelo zakhe futhi baba kwangathi inhliziyo yethu kulobu busuku ingakhula ngalelo thembe lifanayo akule ndaba ukuthi izwe lithini siyakwazi ukungena empilweni yethu futhi ngalesa sikhathi uSimeyoni lo owasho ukuthi umoya ongcwele wamtshela ukuthi wayezobona uMesiya nokho esemdala esigugile isazi esidala indoda ehloniphekile kodwa walikholwa izwi lenkosi kuye Umoya ongcwele uyafika kuye futhi yena ihamba yohola kumoya ongcwele kusukela phansi endlini ukuzungeza lolu hito lukhulu lomama kunabantu abayizigidi ezimbili nohafu ngaleso sikhathi ngobusuku obubodwa lapho ngahle ukuba kwakukade kunamakhulu amaningana ezingane eziningi ezizalwayo futhi zazilapho zimi zilungele ukusokwa nokuhlanjululwa nokuthi wamolela kanjani umoya ongcwele ngoku nomuntu ngana mnatiweyo efinyelela ngale waqukula uMesiya ngezingalo zakhe lezinyembezi zigijima zehle entshebeni yakhe wathi inkosi manje sale usumukisa kunceku yakho ngokuthula ngokwezi lakho ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho Upatazelayo tabuye lini kuzo umprofetikazi omdala eliza kuye izwi lenkosi kanti futhi waprofetha ngaye ephuphuthekile emehlweni kodwa haye moyeni wazi ukuthi lo kwakungumesiya Nkosi uNkulunkulu kangathi amehlo ethu angavuleka eqinisweni ukuthi usenguye uMesiya futhi kangathi singamgona kulobu busuku ngokuba sivumile ukuthi siyizihambi nabafokazi balelizwe lelo kusilo ekhaya lethu lelo sile izwe lethu singabantu abaziphatha ngokwehlukile ngoba sizalwa ngaphezulu futhi thina sibambele sisithembiso enhliziyweni yethu bangathi singabona isithembiso uJesu asenze ebandleni lakhe ukuthi sizobona njengabantu kokufika kwakhe njengoba sibona izinsuku zikaNowa zibuya behla bephuza begana beqaliselana nezimile ezimbi zezo Wesethike njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kwabezizwe ngaphambi kokuba kwehla umlilo ukuthi uNkulunkulu wehla futhi wabonakaliswa enyameni ngokwazi izimfihlo zenhliziyo yabantu Futhi wethembisa into efanayo ukuba ibuye kwangathi singaba nenhlanhla kulobu busuku moyo ongcwele omkhulu ngokuba ngobuzithoba sikucela egameni likaJesu Amen
Amen.
Oh, ngicabanga manje ukuba nokuwuzo moya eduze kwethu ukukhanya kuboboka kuphume egobolontweni lehora siphila kulo ngesikhathi futhi sibe nokuwuzwa umoya kaNkulunkulu manje phakathi kwethu.
Let us turn to the book of Judges, the 16th chapter, beginning with the 23rd verse.
Asibeke incwadini yabahluleli isahluko seshumi lesithupha siqale ngevesi lamashumi amabili nantathu njengoba sifunde izwi. Futhi njengoba nibhenya ngingasho ukucabanga kwami ekukhetheni lesi sahluko ukufunda kule ntambama ekuvalweni kwalomhlangano kungahle kube nento ethize lethwayo ezoba nokwakha ebandleni futhi njalo ngiyalinda ukubona ukuthi umoya ongcwele uzothini ekamelweni lapho utheleka kimi ngingahle ngibhalabhale phansi imibhalo ehlukene nezinto bese-ke ngimangala ukuthi kuzoba yini uma sengifika lapho uzothini maqondana nalokhu. Kuli manje lalisizane zamani nje ukuba nje nikunakisise ngakho konke ukwenzeka eningakwenza njengoba sifunda ngokuba phakathi lapha uma kuba intando yenkosi ngizama ukuveza okuhambisana ngokulinganisana okuhambisana ngokulinganisana kusuka kokunye kuye kokunye futhi lalisizane manje ivesi lamashumi amabili nantathu liqala futhi ngenkathi amakhosi omfilisti abuthana ndawonye ukuba hlabele uDagoni uNkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu athokoze ngokuthi athi uNkulunkulu wethu unikele uSamsoni isitha sethu esandleni sethu. Bantu bambona bamtuza uNkulunkulu wabo ngokuba bathi uNkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu sachitha futhi sachitha izwe lakithi obulele abaningi phakathi kwethu.
It came to pass when their hearts were merry that they said,
"Call for Samson." Or even make a sport. And they called Samson. Bambizo Samson esetilongweni wadlala phambi kwabo bambeka phakathi kwezinsika.
And Samson said unto the lad that held him by the hand,
uSamsoni wathi kumfana owayembambe ngesandla, ngivumele ukuphatha izinsika indlu emi ngazo ukuba ngencike kuzo. Manje indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane, namakhosi onke amaFilisti ayelapho ophahleni aye kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane ababebukela kudlala uSamsoni.
And Samson called unto God, unto the Lord, and said, "O Lord."
Samson wakhala kuNkulunkulu enkosini wathi, "Ho Nkosi, ake ungikhumbule, ngiyakuncenga, ungiqinise, ngiyakuncenga, kube kanye kuphela, ho Nkulunkulu, ukuba ngiphindise kumaFilisti ngamehlo ami omabili."
Samson
wayesebamba ezimbili izinsika eyayimi ngazo indlu wencika kuzo kwenye ngesandla sokunene kwenye sokhohlo. Samson wathi, "Mangife namaFilisti," wakhothama ngamandla akhe onke. Indlu yawela phezu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekuyo. Abafileyo ababulalayo ekufeni kwakhe wayebaningi kunabo ababulalayo ekuhambeni kwakhe.
Sad sight. Must have been a hot afternoon.
Kuboko kutabisa kanje pho. Kufanele ukuthi kwakukade kuyintambama eshisayo. Ilanga likhanya phansi emkupweni wakho omkhulu. Nezinkulungwane ezintathu zamaFilisti zibuka phansi zisezindaweni eziyizitezi ehola lesidamu. Lapho ababili bengena. Ubakimbi abaphakeme abahlelishwayo abanelekazi abo afake ubucebo buhle bencike baya phambili ukuba bathole ukubuka kahle labo mfana ehola lempumputhe.
The halls that echoed all afternoon with drunken revelry, celebrating.
Amahola ekade nanela yonke intambama nokuzitika kwabadakiweyo begubha nakho kungilimazayo begubha kunqoba kukankulunkulu wabo wenhlanzi udagoni phezu kwenciko kaJehova.
Itazeli
njepho into enjepho eyayenzekile indoda yayehlulekile. Akusiko unkulunkulu wayengehlulekanga futhi uJehova ufanele ukuthi wayecabangani lapho ibuka phansi futhi bona konke lokhu kuqhubeka.
Drunken conglomeration of women half stripped.
Zibumbathe zidakiwe zabesifazane bewundule wafu befake ubucebo buhle futhi behlobile. Futhi belungisile abayeni babo abadakiwe bephuza futhi begubha kuNkulunkulu, uNkulunkulu wenhlanzi, isithixo esasithathe kunqoba phezu kwenceku kaJehova. Mfana wawo lempumputhe ekhubekayo iyaphakathi nendawo kwebhali amabhali lapho ayemi khona omabili ebambe lezi zinsika ezinkulu ezitshekile noma ihole likhulukazi elalitsheke phansi ngalendlela nezixobo ezimbili eziyizizemazeme ezikhulukazi njengoba bengingacabanga ngokuhleleka zibambe abantu bophakimpi abayizinkulungwane ezintathu nomuntu odumileyo. Amasosha ahlonishwa kahle kuna wonke amaqhawe amakhulu kuna wonke ukuthi nje umuntu odumileyo wamenyelwa kulokhu ngoba kwakungumgubho futhi ngaphesheya ukusuka kubo kwakuyi lo mfanekiso wenhlanzi oyisizemazema unegazi lomuntu phansi kwawo phezu kwe-altare umhlatshelo kulunkulunkulu wenhlanzi isithombe siqoshiwe sabaheteni uqobo esingakhulumi sizwe noma siphefumule kodwa bona ngokungazi kwabo babekhonza lonkulunkulu becabanga ukuthi wayebanika ukunqoba umgubho. Waseke holela kulezi zixobo ezikwiphansi lendlu lapho khona wonke babekwazi ukubona isehlakalo sikhulu sasethizwa kwenzeka nje akukade kukhona eminingi imibungazo mhlawumbe njengoba babevame ukuba nayo izikawu futhi babe nezilwi ezilwa ngezinkemba futhi kwakuthi uma zilwa ngambili nezilwi ezilwa ngezinkemba zazisho ukuthi ngabe ezilwa naye esekwiphansi lendlu ufanele abulawe noma cha futhi babebona igazi lichithekayo nazo zonke izehlakalo ezazenzekile futhi manje kuqubuka into enkulu amalungiselelo asedlule nesehlakalo esikhulu sasizoba ngokuhlekisa ngoJehova kuhlekise ngoNkulunkulu wethu bonke ngoba inceku yakhe yayehlulekile kuye. Niyabonga uNkulunkulu lelo iqiniso kodwa siyizinceku zakhe futhi sinokuthunywa kwethu ukuba senze impela ngendlela athi azikwenze ngayo. Manje ke siyathola simweni sabo sokungahloniphi sokudakwa njengoba babekuso futhi manje bonke babesukumile ngoba kwabakhona ukuthula obukhulu mhlampe wakhala icilongo futhi babezoba nesehlakalo sikhulu kulokho ababekugubha bengenisa ufakazi kaJehova bamkhiphela lapho phakathi neholo ukuze bonke bakwazi ukuhlekisa ngaye futhi benze umdlalo ngaye.
Look at him, humiliated, broken, a symbol of a
Bukeni ehliswe isithunzi ephukile izifanekiselo sebandla liwile liwundulwe ngomoya lephulwe ngokwesimilo sibonela izinjepho lezo sezimo zanamhlanje.
Samson, this was Samson.
Samsoni, lona kwakungu Samsoni. Samsoni mkulu, ngakho lo kwakunguye. Ithuluzi likaNkulunkulu elikhulu, elinamandla na. Ngani amaFilisti amaningi sengathi ngiyabona labo phakimbi bemi lapho bebuka lapho ngani kukho impela ukukhunjula kwegama lakhe lo ngizwe lalithuthumela uthi nje uSamsoni lokho kuphela owawudingeka kwenze nje phathe igama likaSamsoni futhi wonke umuntu wayethuthumela ngegama lakhe futhi manje mbukeni.
It used to be that the name of the Lord Jesus had a great reverence.
Kwakuvame ukuthi igama lenkosi uJesu lalinokuhlonishwa ngokuzithoba kukhulu. Abantu babelihlonipha kakhulu. Nalabo ababelihlonipha babekwazi ukukhipha imimoya emibi. Ngalo futhi lalikwazi ukwenza imvelo ilalele kuyala kwabo ngegama lakhe. Kodwa ngicabanga ukuthi uSamsoni lapha engivuna ukukwenza kuhambisane ngokulinganisana kukho ngokwendawo kwesimoteni noma hhayi kwendawo kodwa izimo zesimoteni zebandla namhlanje kungokuhambisana ngokulinganisene ngokuphelele. Ibandla kade lalahlekelwe yinhlonipho yalo hhayi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wehlulekile ebandleni kodwa ibandla lehlulekile kuNkulunkulu. Kwakungenganxa yokuthi uNkulunkulu wayehlulekile kuSamsoni kodwa uSamsoni wayehlulekile kuNkulunkulu. Kuphi besifanele sime ezimweni ezinjengoba nje ibandla lalinjalo ngenkathi uHananiya noSafira wayelethwa phambi kwebandla kodwa esikhundleni salokho sesikhegise isikhathi eside ngezinto zezwe futhi sakungeniza sekuze namhlanje lona selize libizwe ngesigejane zabaginqi abangcwele noma ilike nje ihlelo elejwayelekile ibandla lithize nje akukho alik alisi phethe isizotha elifanele libe naso. Ngikakele lapho bemi lapho bemi ngezinyawo zabo ngenkathi isehlakalo sikhulu sasenzeka futhi ake nje sizibuyisele thina emuva lapho kwemizuzu embalwa.
Not imagine the Philistines.
AmaFilisti amaningi yalawo maqhawe emilapho. Labesifazane bawo befake ubucebo buhle ebagaxile befisela kuhle ngokuphuzela uDagoni. Bayede Dagoni wena ungonqobayo phezu kukaJehova sibakhombisile esingakwenza sikhombisa lomfo obezisho okukhulu kangaka ukuthi akukho lutho kuye.
That's almost the condition of the church today.
Yeso nguthi akube yiso kakhulu impela isibo sebandla namhlanje. Thina esinezifithulelo zombuso esandleni sethu. Nazo zonke iziphiwo zakomoya kuNkulunkulu ezinika umuntu. Zilele ebandleni. Kanti sixekiza ke ngesivumo khona kanjalo njalo. Sesize sakwedla wonke amandla kaNkulunkulu sawakhipha kulo. Selize alisehluke ngalutho nedlangala. Ngingasese hlakalweni samaduze ngenkathi okaMohammed emaceleni komvangeli wakithi ophambi kwabo bonke wayesethi ngizokwenyusa abantu abangamashumi amathathu ogulayo nohluphekile futhi uphilise abayishumi nanhlanu babo nami ngizophilisa abayishumi nanhlanu babo.
And I say not this against the evangelist by no means. But the evangelist took off.
Futhi angikusho lokhu ukuba ngiphikisane nomvangeli lothe hlobo kodwa umvangeli wasuka wahamba futhi wayishiya yonke indoda ngaphandle kwempendulo ukudicilela phansi kanje kuNkulunkulu wethu ngokuba izini kuNkulunkulu nezithembiso zethu siyizithembiso zikaNkulunkulu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo.
And it's almost come to another challenge or another celebration when heathen gods
futhi ukucisha iphela kufike kwenye inselelo noma omunye umgubo lapho uNkulunkulu baba yedeni bengakukhuluma ebandleni nebandla lime lingenasizo lehluliwe liwundulwe ngokomoya manje kukhona into ethize eyenze lokho lokho kube yiminako yezwe ingene ebandleni futhi yaliseki nakho kunoma yiliphi idlangalo. Siyakuthola lokho ngikholwa angazi ukuthi ngangiyo kwenze njani odabeni ngangiyodingeka ngilinde ukuba ngibone ukuthi uNkulunkulu wathini kodwa ngikholwa ukuthi ngangiyozwa njengabantwana bamaHeberu uNkulunkulu wethu namandla okusikhulula kulokhu kodwa noma kunjalo asisoze sasikhothamele izijombe zakho noma ngabe uyakwenza noma akakwenzi. Kodwa silahlekelwe isibindi yilokho Samsoni ayekwenzile. Walahlekelwa amandla akho, ibandla lilahlekelwe ngokuthonya kobufakazi balo ukuthi lingo ngophilayo onyakazayo umzimba kaKristu. Lemukele ibiphetesho bawuxuba phakathi nezinkolelo zabo sekuze kwathi izwi alisenakho ukuba ngelokuqala ezintweni zonke. Njengoba uJesu hasho kulelo bandla elingenasizo eza kulo nithathe imiyalo kaNkulunkulu futhi ngamasiko enu niwenze ize neze imiyalo kaNkulunkulu ibe ngenganamsebenzi ngamasiko enu ukuchaza niwuchazukise. Ngesinye isikhathi esedlule esikoleni kwakukhona indoda kahle yaseNew York lapha ifika endlini yami yayisithi kimi yayingumfowethu oyibaptist yayisithi kimi fowethu Branham yiyibaptist futhi ngayingenisa ngase ngiyihlalisa phansi yona nomunye umfowethu sase sikhuluma senzela isikhathi eside. Uthi emva kwesikhashana yathi ngisengumfanyana ngabizela enkonzweni yathi umama wami omdala ligugu waye washela phezu kweplangwe lokuwashela ukuba angidumele esikoleni. Esithi usuku ekangihamba ngalo futhi ngemukela isiqu sami seziqu zobungcweti isiqu sami sika-BA yathi ngangicabanga ukuthi ngaleyo nkathi impela uKristu wayezoba kulokho kodwa yathi wayengekho. Yathi ngenkathi ngemukela isiqu sami sobudokotela khona ke ngacabanga uKristu wayezoba kulokho kodwa wayengekho. Yathi futhi ngenkathi ngithola i-LLD yami udokotela wencwadi efundwayo kanjalo njalo yayisithi nginezinqu ezenele neziqu zokuhlonishwa ngangingaze ngiplastele udoka lwakho ngazo futhi ubuKristu kukho konke kwakho na. Yathi ngisalokhu ngimfuna yathi ngizokubuza umbuzo ithi ngabe othisha bebenephutha na ngathi mfowethu oyithito kwasekuqaleni ngathi angikho esikhundleni njengenge ngemfundo yebanga lesihlanu ukuba ngithi othisha banephutha ngangingenakukusho lokho angizizwa ngifanelekile ukulahla noma kubani ngecala kodwa ngizosho lokhu ukuthi ngimfumele futhi wayengekho kulokho.
And he said, I hear that you were a Baptist. I said, that is true.
Yesithi yezo ukuthi wawuyibaptist ngathi iqiniso lelo yesithi manje ngiyaqonda ukuthi usuphenduke ipentecostal ngathi gabo isanda kwemukela isibusiso sepentecost uyabo hayi ihlelo lepentecostal isibusiso sepentecost. Yesithi awu yathi ngike ngaba semihlanganweni yabo futhi ngibabone bekhahlela phezu kwezihlalo futhi bentshinga ibhuku ngefasitela yesithi ubungeka ukubiza lokho ngokuziphatha kukamoya ongcwele obusisiweyo ngathi ngizalokhu ngike nawo amandla okwehlulela uNkulunkulu. yesithi hawu yathi bekungaba yiloko yini abenza benze lokho na ngathi ekuhambeni kwami ngithole izigaba ezimbili zabantu ngase ngithi esinye sabo ngabaqavile ngokwesikhundla bazingesayenze phathelene nemshini ukuthi bangamadodana namadodakazi kankulunkulu ngase ngithi ulandelayo ekutholayo amapentekostiyali wona ngombhabhathizo kamoya ngcwele kodwa ngathi abaqavile ngokwesikhundla bayazi ukuthi bakuphi kodwa abanakukhona ezwini namapentekostali inenqoba yokukhona kodwa awazi ukuthi angobani ngase ngithi unjengendoda eyayinemali ebhange kodwa ingakwazi ukubhala isheke nale eyayikwazi ukubhala isheke kodwa ingenamali ebhange uma nje ubungabahlanganisa yathi awu yini ebenza baziphathe kanjalo na ngathi kungukudedele isitimu ngathi manje angicabanga ukuthi lokho bekuzodingeka ngathi kodwa bona bafanele banikeze isikhala ndawo ndawo ngase ngithi manje ukuba nje bebeyothatha zonke leso sitimu futhi bazi ukuthi siqondisa kanjani ngokuqavile ezwini umbuso omkhulu kankulunkulu bungaqala ukuqhubeka Labo sathana ngela khona ukukwenza konke kube yizi yambizi mjini futhi kungekho amandla okuhambisa emuva onke amandla okuhambisa futhi kungekho ziyambizi mjini niyabo sifanele sikuhlanganise ndawonye sinamandla kamoya ongcwele kodwa sifanele sibuye neze ukuba sifite lo mshini singeke sawufita ngesivumo kholo singeke siwuvuthize sivimba imibhobho kashimula futhi awuzu ukuvuthiza Wenzelwe izwi likaNkulunkulu.
Man shall not live by bread alone. But by every
Ukusizothe umuntu ayakuphila ngazo. Kodwa ngawo wonke amazwi, hayi nje ingcenye yalo, wonke amazwi uyaphuma emlengeni kaNkulunkulu.
So here we stand. A church commission on the last
Ngakho sibili apha ibandla lithunywe ekuthunyweni kokugcina into yokugcina uJesu ayisho ebandleni lakhe ukuthunywa kokugcina okunikezwayo hambane niyezweni lonke futhi nenza abafundi bazo zonke izizwe okholwayo futhi abaphathizwe uyakusindiswa ongakholwa uyabulahlwa futhi isihlanganiso ukubophela umusho wakho ndawonye lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakukhipha odeven bayakukhuluma ngezilimi ezintsha uma bephathe izinyoka noma bephuza okubulalayo akuyi kuba nangozi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda ngakho kungani sidingeka ukuba zime ebukhoneni bomunye unkulunkulu wabayedeni futhi sithathe ukwehlulwa na simi futhi njengosamsoni siwundulwe ngokomoya sephuke ngezimilo amabandla ethu kwenzekeni babevame ukuba ngabesilisa nabesifazana bahloniphekile futhi namhlanje nini kuyesabeka manje azibuke nje imizuzu embalwa kweminye imicabango odlule phezu kwalokhu ngakho nakho kumi uSamsoni futhi ngiyaxolisa nangu futhi namhlanje futhi bawundulwe ngokwesimilo ngokomoya
And it's also a symbol of a fallen nation.
Kodwa sikhuluma ngebandla ngoba uSamsoni wayengceke kaNkulunkulu efanele ukuba yiyo nebandla lifanele ukuba yingceke kaNkulunkulu emhlabeni.
Many great warriors standing there sober up.
Makamaninga makhulu emilapho athi ukuthi twe umzuzwana njengoba uphuzo lugijima lufuma kokwabo mhlawumbe izikhali zawo nezivikelo zesifuba nezingalo zabo zikaxe ezabo ezinhle izindlovukazi ezifake ubucwebe lapho zibuka phandle phezu kwalapho futhi amaningawo ebuka lokho kubukwayo umfana omncane embambeni lezi zingaxe zendoda enkulukazi futhi kungekho zimbuluka zamehlo ezingo Kani zakhe ayekade shiswe akotshelodwa
That's what the enemy does The first thing when he
Senza lokho isitha into yokuqala uma sikubamba senza njengoba senza kuSamsoni sivala amehlo akho asuke kukhanyelwe kwevangeli
Now he cannot see
manje akakwazi kubona amehlo akhe awasekho kudala ibandla lalahlekelwe kukubona kwaloko komoya lowo Jesu Kristu kuyelezela namuhla laphakade futhi zonke izithembiso ziqinisile.
And as they stand there now, no eyes, a ridiculous sight, a disgrace.
Uthi njengoba bemilapho manje, ungekho mehlo ukubona insini, ihlazo limi ngaphansi kukaNkulunkulu wenhlanzi, umthunjwa waso impela insizwe uNkulunkulu amvusela ukuzibhubhisa. Manje ngizozekayo mzuzu nje futhi namba abantu bakithi bepentekostali aba iminyaka engamashumi amahlanu eyadlula bashiya leyo nkucunkuzu yehlelo uNkulunkulu wasibizela ngaphandle kuba sibe ngabantu abehlukanisiwe futhi zimi namhlanje amadazini nje ezinhlangano ezehlukene nepentekoste yonke into yodwa yona impela into uNkulunkulu asibizela ngaphandle ndokuba siyehlule yehlule thina uma umunye eya kuleli hlelo wena mhlangano bonke bake bafuna ukubambisana njengamanje bese kuthi ke ungalithola lilodwa kunjalo ehlelo belihlela njalo lizikalekiswe ebusweni bukaNkulunkulu alikazi uNkulunkulu akazange alenze lelo alizange libe yicebo lakhe.
God cannot change his program. God
deals with individuals. Wabunezikithi ngezinsuku zika Elisha abazange uElisha noElisha ngesikhathi esifanayo.
On down each generation.
Kodwa njalo isizukulwane ngasinye kwakunezigidi ezimbili nengxenye eGibhithe uMose wehla niyabo kwakunezigidi ngezinsuku zikaJesu ngisho nangenkathi uJohane umprofethi omkhulu ema ngenkathi ebone lona onamandla omkhulu eza wathi ngimele nginciphe manje umsebenzi wami usuphelile futhi yena uzokhula uNkulunkulu wabakhomba ewundlwini.
That went on for 300 years. Kodwa nebo
lokho kwaqhubeka iminyaka engamakhulu amathathu waze kwaba kumkhandi waseNaziya sasekezaze saba nenhlangano kwase kuthi kusukela kulokho kuqhubeke lokho kwawa futhi njalo uma umlezo uvela futhi bayawuhlela ufa ngokomoya futhi awuphindi neze ubuye lakho uyinto eqalekisiwe ebandleni likaNkulunkulu ukuba umuntu abeke izandla zakhe phezu kokunyakaza kukamoya. Njalo baseke bebakhipha lapho base bethola befundisi basekolleji beseke begudlana ngamahlombe nezwe kanjalo njalo yinto yokuqala niyazi bathola abesifazane beziphathiswa kwezwe yabesilisa yinto yokuqala niyazi ezombusazwe nababhishophi futhi bafuna utshani obomileyo esigqokweni sabo futhi bayanquma futhi baphusha futhi baqophisane futhi balwe umoya kaNkulunkulu uzowudabuke usuke ngokupheleleyo banye babo bayamkhumbula bebona uSamsoni ngenkathi icobo laluphezu kwakhe emensimini namafilisa iyinkulungwane emcamekele engenalutho esandleni sakhe kodwa umhlathi omdala ofedlezekayo womnyuzi ayeshaye ngawo wadabula iziqoko zezivikela zethuzi eziyi-intshi uqinsi eshaye amafilisti ngapha nangapha ngenkathi umoya wenkozi wawuphezu kwakhe.
And many of them took refuge in rocks. Namani awo ayepaxe etweleni
nayemi lapho ethi uma nifuna okunye phumane amanye awo ayakhumbule ukubona lokho manje awo akathe ukuthi ayenyenyeze ngaphesheya futhi athi niyakhumbula eGaza ngalobo busuku ngenkathi kuzwakala ndawo zonke ukuthi isitha sethu sasisemzini na futhi sathatha impi zakhiya amasango namasango esinda mhlawumbe amatshani ayizithupha noma izikhombisa lawo masango amakhulu ethuzi lapho zonke izinqola ezine noma ezinhlanu ngokulinganisana zazingangena impi ingena emzini futhi sathatha impi nemikhonto yethu nezinkemba sasesima sasesithi manje sasimtholile futhi ngenkathi siphanyiswa wavela nje wehla ngqo wadabula kuwo ewasunduza kwesokudla nezakhohlo wathatha isango wayesebhoncula lilodwa wayesebhoncula linye wayeselibeka emahlombe akhe wayesenyukela entabeni wayesehlala phansi kungaleyo yokathi umoya wenkosi wawuphezu kwakhe.
Ngolunye usuku
abanye babo bangahle kuba bakhumbula ngenkathi bebone ingonyama empongela eyayingambulala ngomzuzwana. Uma noma ubani azi ukuthini ukuthi ingonyama ingakubulala mazinye kanjani, nangokuquma okukhulu kugode nokuphonga ngokwehlukana kwamzuzwana zibulala inkokoli engamadana amabili noma inyathi ngesisodwa nje salezo zidlala ziphule intamo yayo kanjalo noma zilume kanjalo futhi iziphelile ayikahleli ngisho nenselo izibulala ngokukhulu kusheshe.
And here this man walking along and a lion roared and he was helpless, not even the jawbone of a mule in his hand. But the Bible said the Spirit of the Lord came upon him. And he grabbed the lion and tore him apart.
Futhi lapha la ndoda ihambisana nengonyama yaphonga futhi wayengenakuzisiza engenawo ngisho nomhlathi wemnyuzi esandleni sakhe khona iphepheli lathi umoya wenkosi wafika phezu kwakhe wayesedubela ingonyama wayidwengula wayihlukanisa.
Now he stands helpless, all stripped of power. It's the same thing now.
Kodwa manje umi engena kuzisiza ephucwe wonke amandla kuyinto efanayo manje ibandla limi ngendlela efanayo lapho ibandla lalivamise ukukhipha odebele ibandla lalivamise ukuvusa abafileyo ibandla lalivamise ukwenza izinto uJesu azenzayo isono sasingena kuhlala phakathi kwabo umoya ungcwele wawungena futhi ulilahla ngecala.
If a man done something secretly and belong to this
umomuntu enze into ethize ngokuyimfihlo futhi ongowaleli qembu lamakristu uthi angangena nje umoya ongcwele wembule isono sakhe kwakuphakathi kokuthi aphenduke noma abhubhe. Kodwa niyabo asisenakho futhi ngeke besakwemukela futhi uma kufika bazama ukukubiza ngokuthi umoya mubi ukuze bemukele kuningi kangako kulahlwa ikhona into ezofanele.
Notice, stripped of power. What must have went through that man's mind?
Kabelane phuca amandla yini efanele ngabe yedlula emqondweni waleyo ndoda na yake yaba yilolo hlobo loqhawe futhi manje umfanyana usehambe ihole ngani impumputhe ayikwazi kubona ayikho into ezobona ngayo.
God have mercy upon us.
Kulunkulu ibalenzi yawo phezu kwethu ibandla selihlale kakhulu futhi liqale kakhulu sekuze kwathi udevel wagwaza wakhipha ukubona ukubona kakamoya ukuthi leli yizwi likankulunkulu hhayi siphuma khona yizwi nonkulunkulu ubongezelekile ukuveza yonke into ayethembisa kuleli ibhayibheli. Bathi thina sikholwa asinankolelo ezayo uma iphambene naleli umqondo kaKristu kuwe. Ukholwa izinto uKristu aziloba ngoba leli linguKristu izwi. Kodwa bukani isimo, bukani ukuhambisana ngokulinganisana uma sibona lokho. Yini efanele ngabe yedlule emqondweni wayo na? Ake sibone ukuthi yini eyedlule emqondweni wayo. Yabona ukuthi yini eyedlule emqondweni wophakimbi wokwesaba ukuthi bage baba negama layo nje.
They were so scared to do anything.
Baba sabo kwenza noma yini baphathe igama lika Samson nje lokho kuphela wonke umuntu wayengasekho kodwa manje nango emile ohlushwayo phansi kuka Dagoni uNkulunkulu enhlanzi iJuda eledelela izithixo lalimi lingelihlushwayo phansi kwayedwa ngani na ngoba wayehlulekile kuNkulunkulu. Samson yemi lapho akungabazeki akesi hlole umqondo wakhe cishe obemizuzu emitshathi noma emine ufanele ukuthi wacabanga ngakho konke ukunqoba aye nakho nango emile ayekwenzile ukuthi inkosi yayimbusise kanjani nokuthi wake wa ngaba kanjani indoda enkulu inqobo nje uma wayesembuswani kaNkulunkulu egcina izithembiso zikaNkulunkulu yabo wayehlulekile futhi wasusa izithembiso leyo yinto efanayo eyenziwe yibandla lisuse izithembiso oh awu lokho kungukuthi sizobhala ikhathekizima elincane lethu qobo leli niyabo yileli izwi manje qaphelani wayecabange ngakho konke kunqoba kwakhe futhi manje-ke lokhu kufanele ukuthi kwedlule emqondweni wakhe nokuthi wayehluleke kanjani kubantu bakaNkulunkulu bekufanele kube ngamatoni kumfundisi adlala futhi afunde leli bhayibheli besephuma ihamba phambi kwabantu bakhe izwe ligcwele olodo ibhayibheli lasho ukuthi izono zaseSodoma zawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe olungileyo kodwa wayeke nazo izibindi sokusukuma futhi asikhuze leso sono futhi kunamadoda amaningi namhlanje futhi ngisho lokhu ngenhlonipho yokuzithoba kuphela ngongothando kodwa nje ukusho iqiniso singahle singaphinde sibonane kunamadoda amaningi efunda leli bhayibheli elifanayo esilifundayo ihlale ehhovisi layo ilungisa umlayezo wayo bese egijima phezu kwala maqiniso kaNkulunkulu bese iwedlula iyokwesaba ukushumayela iphikisane nabesifazane abagunde izinwele zabo inhlangano yayo iyoyixosha mayelana nabo begqoka izingubo zesimila sibi futhi bephinga ngokomoya nangabesilisa othethe ubuzo lwenhlelisano ngokhizimuzi bese phuma futhi abe nokuzijabulisa kuncane okuhlanzekile kwasemelika asho amahlaya angigcolile abe esalokhu ebambelele ezikhundleni njengedikoni bayazi ukuthi lezo zinto ziyiphutha kodwa banjengoba kwakunjalo emihleni kaLoti sesibuyele kuleyo ndawo enesono futhi niyabo
Samson must have been reminded by
Oh, fanele ukuthi wakhunjuzwa kanjani Samson ngumoya ngcwele ukuthi wayehluleke kanjani kubantu bakaNkulunkulu futhi wehluleka kuNkulunkulu uqobo lwakhe manje useyisiboshwa sayo impela into uNkulunkulu avusela yona futhi umnika amandla ukuba ibhubhise futhi ngothando nango ngiyilunga ngikulokhu nani hhayi ilunga le nhlangano uNkulunkulu akangavumi kodwa ngiyilunga ngomusa emzimbeni kaKristu ngingumfana nginezinjongo zokuzazisa injongo yami ukuzuza ngempumelelo noma yini ngesingami ngishisekele kuphela inkosi uNkulunkulu futhi ngisho lokhu ngangayo yonke inhliziyo yami yena impela into enabizelwa ngaphandle kwayo senibuyela muva nangena kuyo futhi futhi njengoba ipepeni lathi njengengulube iye ekuzibhixeni kwayo nenja ibuyele ebuhlanzeni bayo futhi uma ubuhlanzo benza inja igule endaweni yokuqala ngeke yini kwenze igule kakhulu kwazibili na futhi uma inhlangano nezivumo khona kubophe abantu ngi futhi uNkulunkulu alibizela ngaphandle ukuba nibe ngabantu abakhululekile futhi laphindele emuva ngqo nazungeza nase nenze into efanayo izo kuyisona esikhulu kakhulu manje babemenzisa imigilingwane okuba ababungaze nalokho kuthi nje akube yilelo kube ngayo isikhundleni sikaboya ongcwele ukuthi uma munye vuka futhi abembozidlayo umoya ongcwele ubophezelekile kuNkulunkulu ukuyivala ngcile yonto ngibabonile bebajwala emhlanganweni sebekhubazekile bebubuthekile sebeyizimbungulo futhi baze bafe ngisho emihlanganweni ngo futhi baba bafe besazama ukuwusola uNkulunkulu ezulwini uyazi ukuthi lokho kuqinisile abaningi benu lapha uke waba kweminye imihlangano futhi nazibonela into efanayo
holy power surrounding and in the church
Sekufanele kube khona amandla angcwele azungezile nasebandleni ayokwenza amadimona abaleke esikhundleni salokho sekuphenduka uyinhlekisa kuyini na izihambi zimshiyile esikhundleni samandla okuhambisa.
Now he's doing tricks. What caused it? What was the cause of Samson?
Manje wenza imigilingwane. Yini okwakubangela? Waba yini imbangela yokuwa kuka Samson na? Wavumelana owesifazane myenge asuke sijebusele sikaNkulunkulu. Injalo impela, zonke siyakwazi lokho.
He had seven locks. And he was born, his birth path was to be a Nazarite.
Wena wagode esikhombisa futhi wazalwa indlela yakhe yokuzalwa yayikukuba abe ngumnaziri umfo inqabe nkosini kodwa yebo wavumela lawo nezifazane myenge wazogunda ubunqaba bakhe basuka naleyo yinto efanayo eyenzeke ebandleni.
You are born a peculiar people.
Nizalwa ningabantu abangejwayelekile isizwe esingcwele ubupriesti bobukhosi kodwa kwenzekani na nivumele izwe laligunda ukungejwayeleki kwenu senize nabangomunye wabo. Nizenadingeka kuba nehlelo njengoba babanalo nje nikhanye awedlula ama-Baptist noma ama-Methodist elilodwa futhi manje i-Assemblies izama ukukhanya edlule i-United, i-United ikhanye edlule i-Assemblies, i-Church of God idlula lokhu futhi hohe kuqhubeke njalo njalo izinhlangano ezehlukene ezingamashumi amathathu noma amashumi amane niyabo njengenja ibuyele ebuhlanzweni bayo into efanayo.
Kabelani,
indefanayo yenziwe njengoba yayinjalo ngalo nkathi yavumela uJezebeli unina wezifebe sambulo sekushumi nesikhombisa ubulane sabizwa ngesifebekazi lowo ngongo wesifazane nesimilo sibi nowesifazane njalo ungomele ibandla limelwe ngowesifazane ngoba uKristu amzelayo ngumlobokazi futhi wayengunina wezifebe yini wesifazane nezimilo sibi na manje kwakungeke kube ngowesilisa ngoba babe yizifebe nebo ngowesifazane yohlala ngokungethembeki kumyeni wakhe futhi uzisho ukuthi ungunina wawo onke amamandla futhi uyiwo futhi yini emenze isifebekazi na yingoba uhlobonge ngokomoya uzithathele izivumo khona esikhundleni zenzi lomyeni
wayo
esikhundleni sokuba ngukubusa kweqiniso umata kumyeni wakhe wathethe enye incwadi yezivumo khona futhi waye yini na unina wezifebe owenza into efanayo. Manje anisa kudingo kunye ukuchaza kulokho niyabo niyabone ukuthi kukuphi kwakuyini na mhlangano iphele ezwini.
Notice now what Delilah did to Samson when she kept wooing him.
Kabelani manje ukuthi uDelilah wenzani kuSamson ngenkathi yakhubeka nokumeshela. Oh, uyindoda enkulu namandla kodwa ungakikhohlisi. Ngitshela ukuthi akuphi amandla akho.
And she loved him. And she made love to him.
Futhi wemjanda futhi wenza uthando kuye kwaze kwathi ekugcineni wavuma futhi benzani na into yokuqala ayenzayo wasusa imfihlo kuye. Awu leyo into efanayo eyenzeka futhi nina bafundi nezitshudeni zeBhayibheli ebukhandlwini waseNayisiya. Indlela njalo yaPentekoste yayifuna ukuhlala nezwi futhi bazithethela eminye imikondo ebuwedeni ngoKonstantina nabo futhi baletha njengoba uHabi akade kuJezebeli futhi wangenisa ukukhonza izithombe kwaIsrayeli kanjalo nebandla lashada eburomeni futhi lingenisa ukukhonza izithombe kubuyela ngqo ebandleni futhi.
Now you got a little bunch of harlots on the same principles. And look what's taking place now.
Manje ninezigejana zincane zezifebe imigomo efanayo futhi wonani ukuthi kwenzekani manje umama uyashela kanti futhi uzakundeka abalungelo yena suke kini kulunkulu siza ukuthi asisoze sawuyeka yilani izwi noma kufa.
The council of churches putting themselves together
Nkanti wamabandla bezihlanganisa futhi behlangana enhlanganyelweni ngaseRoma khona impela iBhayibheli lathi yayizokwenza Ngo-1933 umoya ongcwele wafika ngokunye okusa futhi wangitshela izinto eziyisikhombisa ezaziyokwenzeka ngaphambi kokuba lesi sizwe sibhujiswe esinye sazo yilokho kusephepheni elidala lapho ebandleni abaningi balibukile ukuthi sasiyoya kanjani empini noHitler futhi babezo ukuthi iJalimane yayizoqinisa kanjani futhi yakhe umugqa iMagnoli noma umugqa iSiegfried ngikholwa ukuthi kwakuyiwo iminyaka eyishumi nanye ngaphambi kokuba kuze kucatshangwe ngawo nokuthi izimoto zaziye kuqhubeka kanjani zimisise okwamaqanda nokuthi babezobavumela kanjani abesifazane ukuba bavote futhi ekwenzeni kanjalo babezokhetha umengamelo ongafanele nakulokhu kwakuzoba ngowesifazane osukumayo owayezobuza i-United States hhayi ngempela sifazane kodwa yibandla ngase ke ngiyibone ingene lutho kodwa imilotha kuzokwenzeka ezinhlani zalezo zinto igcwaliseke ngokupheleleyo impela ukuthi umuzwa nini wayezovuka kanjani futhi aye e-Ethiopia futhi awe ezinyathelweni zakhe futhi wayezophendulela kubantu ngehlazo nowesifazane eminingi iminiyaka eminingi ngaphambi kokuba kwenzeke ngokuphelele kunamashi futhi akuzange kwedluleke futhi akuyi kwedluleka ngoba ngisho kanje inkosi futhi akuphambene nalawe iBhayibheli kuzofanele manje wenza uthando emadodakazini akhe ewashayela ukuba buyele ekhaya emuva ngqo futhi engenakuqonda kokomoya ahundulwa kungumthombo wasogwadule kuye bathi ho into enhle kakhulu kanje pho hohe namadoda amaphethe inkosityala ehlezi emkhandlwini eRoma futhi ethumele izincwadi amaletha ndawo zonke ukuthi kwakuyisikhathi sakomoya esikhulu kakhulu ake asibona Mingakwenza kanjani indoda ezwela ngokusho ukuba inqume imfihlo yayo inqume izwi futhi aphila ngesivumo kholo na yilokho impela uthi lala kwenze namhlanje inqume izwi futhi niphila ngesivumo kholo Manje bugani kwahlulwa namhlanje kuloko obekuzoba yikho abefundisi esikundleni zabefundisi ababizwe nguNkulunkulu beqembu lethu lamaPentecostali nicishe impela nibe nize nibe neziqu zobudokotela ngaphambi kokuba ningene kulipiti niyabo kunjalo Idiyakala uzodingeka ube lekhadi lenhlanganyelo futhi uma futhi manje emahlelani etsha amakhulu ePentecost ngaphambi kokuba bathumele izithunywa zenkolo bazodingeka bamyise phambi kwesazi sezifo zengqondo ukubona ukuthi ngakumele yini ukuhlolwa kwengqondo awu akusiye ePresbyterian leyo iPentecost yabo manje lokho kunjalo manje bengingeke ngakusho lokho ngaphandle uma bengingakweseka yabo Yabo kunjalo.
Tell me if that's the qualification.
Ngicela uma leso kuyisidinga ngalo somfundisi. IBhayibheli lasho abazange baye phambi kwanoma yiziphi sazi sezifo zengqondo. Kodwa balinde emzini waseJerusalem abaze bagcwaliswa ngamandla avela phezulu. Abake babo bengakwazi ukubhala igama labo.
A few days later one passed through the gate called Beautiful. And he had never been
Izinsuku zimbalwa kamuva umunye wedlule esangweni elithiwe elihle futhi wayengakaze abe phambi kwesazi sezifo zengqondo akazange abe nekhadi lakhe lenhlanganyelo kodwa wathi enginakho angikaze ngilibale ikhadi lenhlanganyelo liveza lokho namanje Sini na, siwunduliwe, saphoxeke bukhoneni bukamoya ongcwele impela. Kugcwalisa okwashiwo ngumprofethi kuTimoteyo wesibili wesithathu. Kuyoba ngabanamawala abakhukumela, abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Kwakuvame ukuthi kube iphuthi kwabesifazane bePentecostali ukuba bayobhukude befake amasudu futhi babhukude bexhubayele akusekho niyabo qabo qabo njengezwe kuyafana nje zonke lezi zinto niyabo zezwe yonke into esezweni bayingenisile nje nabefundisi uvukile futhi bavumela umkabo ukuba bakwenze futhi benze yonke le nhlobo yezinto nalesi sizukulwane sikhula ngokuhambisana bese ke kufika olandelayo nje hoyo Samson wami cabanga ngokunqoba kwakho okukhulu. Ake sibuke muva futhi sibone ukunqoba okukhulu kwePentecostali yasekuqaleni. Awudingi ukuba ubuke okuhle emuva eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlule. Buka nje eminyakeni engamashumi amahlanu edlule. Futhi kumbulani ibandla eliRoma Katolika kuqala laliyibandla lePentecoste. Futhi bayasho ukuthi ibandla lazalwa nokuthi ibandla lamaRoma lazalwa eNicaea eRoma. Ngifuna umbhalo walokho ibandla lokuqala aliqali neze eNicaea eRoma.
The first church ever began at Nicaea, Rome. The first church began in Jerusalem on the day of Pentecost.
Ibandla lokuqala liqala eJerusalem ngosuku lwePentecost. Oh, ohlushwayo kukho konke kweduka. Oh.
Then when he realized where he was standing.
Manje ngenkathi eqonda ukuthi wayemi kuphi, ngenkathi eqonda ukuthi kwakuzokwenzekani, njengoba ngishilo, ngingahle ngingaphinde ngilibone angazi. Mhlambe lona kungahle kuba ngumlezo wami ugcine kini, ngingahle uma inkosi ivuma futhi ngibuye ngonyaka ozayo, sonke ngeke sibe la. Abanye bethu bayobe bengasekho. Kunjalo, ngifanele ngikhulume kube sengathi bese kuyisikhathi sethu sokugcina, ngoba yizo abanye bethu kungahle kube isikhathi sami sokugcina.
What a condition it is.
Kwisiba sinjepho kweduka futhi kuba kuphela besizoma njengoba kwenza uSamsoni futhi sicabange nje umzuzwane ngesifanele ukuba yiko ngeBhayibheli likaNkulunkulu.
Not a great big something, not a glowing keeping up with the Joneses.
Hayi ndathize nkulukazi, hayi kuhamba sihambisana noJones, kodwa elithobile elihloniphayo ngokuzithoba, iqembe elincane labantu abagcwaliswe ngomoya, hayi abacebezelayo, abakhazimulayo, iHollywood iyacebezela, ivangeli liyakhazimula, niyabo? Sivuna into ecebezelayo. Amabandla amakhulu kunawo wonke kwesake zaba nawo besingangcono sasimi phansi esigodini ekameleni lokubeka iphahla futhi sibe nomoya kaNkulunkulu buyela phezu kwethu futhi kunjalo.
And as he stood there and realized and his hair had begun to grow out.
Qabelani futhi njengoba emi lapho futhi waqonda nezinwele zakhe zasaziqale ukukhula futhi, kodwa wayengenakusebenza ngoba wayengesana mehlo futhi waqala kozi iphindisela ngemehlo ami, bakhiphile amehlo ami. Banjalo namhlanje ngingasho izivumakholo bakithumela ekolleji nobizo lwalusenhliziyweni yami lukaNkulunkulu ophilayo, bapopoze bakhipha konke lokho kimi bethi lezo zinto kwakungokomunye unyaka.
Revenge my eyes. What was Samson thinking? There was a possibility.
Phindisela ngamehlo ami, wayecabangani uSamson na? Kwakunokwenzeka mhlampe uJehova ugcwele uthando, yena kungenzeka ukuthi uyongizwa. Oh, ngifisa sengathi bengikanjalo uSamson ukuba avukele kulokho kunoma ubusuku, kunokwenzeka ugcwele uthando ethethelela ububi babantu bakhe kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni, ekhombisa ubuso omningi ezinkulungwaneni ezimthandayo futhi zigcine imiyalo yakhe. Kunokwenzeka uSamson wacabanga ukuba kuphela bengikanjalo ukuphindisela ngamehlo ami, angisakwazi ukuba ngiphinde ngibone lezo zinto into azenzeki. Asikwazi kubona umoya ongcwele omkhulu ezinhlanganweni zethu ezinkulu unyakaza njengoba wenze kuqaleni. Sekuhambile, niyabo, akukho lapho libubuthekile kanti igalazi. UJesu wathi kuyoba ngaleyo ndlela lonyaka webandla laseLaodikeya, ngicebile uthi ngicebile futhi nginebandla eningi futhi kangisweli lutho, kanti kawazi ukuthi ngohambaze obubuthekile ungolozizi nompofu, kanti kawazi, niyabo, kawazi. Awu, sasina ziqubulo eziphumayo ngo-1944, ezinye futhi zigidi inhlangano ethize, nangenkonzo yendoda enkulu, babekade benesinye futhi zigidi sani na, abajoyinayo kunjalo. Wayazi ukuthi kwakunokwenzeka, kodwa into yakho ingukuthi namhlanje abantu ababonakali beza benokuzwa ukuthi kunokwenzeka, banelisekile ukuhamba baqhubeke ngo behle ngenkambiso endala abayihambayo, niyabo ningakwenzi lokho kholwani kuNkulunkulu yibani nokukholwa kuye manje bathi ho bona sizohlala siqine kunjalo sishaye ithombe lethu nanakho bonke futhi simemeze kodwa nonke beniyimikhumbi ehamba ngoseyili futhi kungekho hange niyabo ningalishaya kanjani ithombe lenu futhi nimemeze futhi niphike izwi ukuthi liqiniso na ningazishaya kanjani izandla zenu futhi nimemeze lo moya ongcwele uyohamba phakathi kwenu bese ke nithi ho kungukufunda umqondo yinto ethize akusizi nje niyabo niyabo sinemikuthane emikhulu okubengezelayo ukuxabezela kwezwe imihlangano emikhulu sithelani na amalungu amaningi ibandla lepentecostali iminyaka emithathu yedlula sifaka amaningi amalungu akulo kunoma kwenza wonke amanye amabandla endawonye lokho kwakuyi our Sunday visitor iphepha lamakatolika Sunday visitor yathi babena baphendukile abayisigidi kubukatolika ngalowo nyaka futhi bathi amapentecostal ayinesigidi nezinkulungwane ezingabakhulu amahlanu ya yebo mnumzane
all kinds of scholarship man learned to talk
Zonke izinhlobo zomfundazwe abesilisa bafunda ukuxoxa ezikoleni futhi basho izinkulumo zabo isihlakaniphi ababungizi base Hollywood ngiyaxolisa ngesisho beshumayele ezigejenele zibizwa ngokuthi abazukulu bePentecostal uNkulunkulu akana abazukulu Bayangena baba nomama omdala ePentecost phansi kwesehlakalo baningenisa futhi nje ningena ebandleni futhi nihlale lapho futhi ngokuzenzekelayo naba ngabePentecost na akana bazukulu kuphela nabadodana nabadodakazi akukho bazukulu nifanele nikhokhe intenge efanayo futhi nithole umoya ongcwele ofanayo abawutholayo ufanele ube yindodana nendodakazi hayi indodana engumzukulu nendodakazi engumzukulu akasuye umkhulu omdala ototosanayo othambile futhi ovumela abantwanyana bakhe bazedlulele nanoma yini Azibusizwe izinhliziyo zabo ezincane uNkulunkulu ophakade kunjalo amadodana namadodakazi sizale kuzine sigaxa sikhulu njengoba uSamson wayenakho wamalapho nawo onke amandla akhe wamalapho njengoba nje wayemkhulu njengoba wayelokhe njalo futhi sima sibe bakhulu kunoma sasinjalo kodwa siphucwe amandla uSamson wayesalokhu enazo izinkonyane ezinemisipha wayesalokhu enazo zonke izingxenye zomzimba ayenazo kodwa umoya wenkosi awubange usafika phezu kwakhe siyama siqile isigidi siqile kwedlula esasiyikho kodwa ibi inkosi njengoba ingelosi yasho emuva lapho ngezinsuku zikagidiyoni yathi uma lapho futhi uma esekhona uNkulunkulu ziphi izimangaliso zakhe na ziphi izinto afanele zenzana kuphi lapho ezifakazisa khona yena uqobo ukuthi uyaphila futhi nguyena ezona namuhla naphakade na yilokho esikutholayo Qaphelani Samson wakhuleka kahle Samson wakhuleka Nkosi mangive naso isitha ngenkathi eqole ukuthi wakwenzekani ngakuye amehlo akhe ayengasekho amandla akhe ayengasekho inhlanganyelo yakhe ayengasekho kodwa kwakune kwenzeka ukuthi umhlangano womkhuleko wawungahle uveze izinhlansi futhi niyabo
Then he prayed right Let me die with the enemy
Wese khuleka kahleke mangive naso isitha ufanele ufe naso isitha sakho kunjalo ufanele ufe sitheni esikufake kulesi simo kunjalo Samson wavuma ukukhokha intengo ukuba thola amandla kaNkulunkulu abuyele phezu kwakhe futhi ubonile ukuthi wayekhuliselwe ukwenzani hayi abe umbukizi kodwa ukuba abe ingceku ukuba abe naye uqobo ukuze amandla kaNkulunkulu akwazi ukugeleza ngayo siyama siqinile izigidi kunoma sasinjalo kodwa amandla Sozo uJesu waze washo wathi njengoba kwenzeke emihleni kaNoah lapho imiphefumulo ezishiyeka lombili yasindizwa ngawo amanzi kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu bonke lokho enikubona kuhamba empakeni ngokungenamsebenzi lokho yifolishi yatomu kubekwe lapho kuphela kwenzelwa kwahlulelwa ushitho luyafika kuyoba nabambalo abayingcosana isango lincane nendlela eyingcingo futhi kepha abayingcosana abayoyifumana ngokuba indlela inkulu eyisa ekuphutshisweni futhi baningi abangena khona Kusibo bonke othi kimi inkosi inkosi uyakungena khona kepha lowo owenza intando kababa wami yilowo ongenayo niyabo hayi ethi inkosi nemikhuleko yabo emihle nezivuzelelo kanjalo njalo. Ngizomunye umuntu ethi manje ume kancane mfowethu Branham sinezimvuselelo. Yebo kunjalo kunjalo sinezimvuselelo futhi sinani na imvuselelo yehlelo sibone ukuthi singabatshela yini abanye futhi ebandleni futhi sineke imvuselelo enkulu futhi sifaka honke amabandla kwelilodwa umkhandlu wamabandla. Ya siqela kakhulu kakhulu ezwini likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi sihlangana kuhamba ababili bengavumelananga na sizohamba kanjani nabantu abaphika khona impela ukuvuka kukaKristu na singahamba kanjani nabantu abathi izinsuku zezimangaliso zaledlule ningabantu abahlukanisiwe ngomoya ngcwele. Niyabo yizwe lifuna namhlanje izwe likufunayo namhlanje ngabaxubi bavuna umuntu othize ongabahamba futhi uhlanganyela neze futhi yahlanganyela nabantu futhi athole inqobo engalunga futhi abe nenhlangano yenhlaliswano kodwa inkathi umoya ongcwele uthi ngehlukanisele uPawulu uNkulunkulu ungumhlukanisi hhayi umxubanisi umhlukanisi wayazi ukuthi amandla akhe asehlubu ugile nakuba konke kwama lapho ukubusa okukhulu ake haba yikho wama lapho kodwa amandla akhe ahlubukile hayi engenaki uhlangabezana nenselelo yehora nebandla liyakwazi lokho futhi umakeli wayekwazi lokho ngenkathi lowo kaMohammed emphosela inselelo amandla akho okuhlakanipha awahlangabezani nenselelo yehora ngoba udevel udedelwe phakathi kwethu enamandla okungekho lutho olunga ngaba nesibindi kuphosa inselelo ngaphandle kukamoya kaNkulunkulu somandla ngenkathi lelizwi lenziwe inyama futhi kuzoya ngokuba kubi kakhulu kube kubi kakhulu kube kubi kakhulu njalo njalo. Wayazi ukuthi wayengenele wayengenaki ukwenza futhi wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani uma uNkulunkulu ephendule umkhuleko wakhe. Angazi noma siloko kuvuma kulobo busuku na ngazi noma izwe lePentecostali liyavuma yini kulobo busuku ukwenza leso sivumelwano esifanayo noNkulunkulu na kwazi uNkulunkulu uma kushaya ihlala lami libe izincucu uma bengixhaza emkhandlwini akile dyaba uma bethathe ikhadi lami lenhlanganyelo futhi ngifanele ngilale ngesizu sami futhi ngiphuza amanzi asemfudleneni futhi ngidle amabhesikini kasoda esikhundleni sokuba ngigibele ngihambahamba ngemoto enkulu nehole elikhulu akile dyaba ukuthi tengo yini leyo nqubo yangisusa kuwe ngibuyisele futhi kosi izolikhona izwi lakho phindisela ngempetho hambi enikishiwe mangive nakho amen mangikime ngimukoba nginendaba ukuthi bathini ngami ngingaba ngumbishopi ngingada ngibe yilokhu lokho noma kunye nginendaba ukuthi bathini buyisa amandla kamoya ngcwele empilweni yami sengibhubhuthekiswe izikhathi ezinde ngokwenene.
Let my name is Reverend Doctor or whatever it be perish.
Wo banda niyavuma ngalokho na mangive kangena gogonga kuye kwakho makuthi kamalabi njengo mfundisi mhlonisho udokotela noma kuyini kubhubhe wo uNkulunkulu ngiphe nje futhi thumela nje phezu kwami futhi lawo mandla kazibule enhla ngosuku lePentecoste angahlangabezani nenselelo yelilihora ebusweni bobukhomanisi kumbe noma yini enye into equbukayo mangive nkosi nabo kunokwenzeka niya. Niyazi ukuthini ekuvumele kunje amafilisti ayedakwe kakhulu kubaqaphele ayekwenza kona manjalo ngenkathi esebonile ukuthi kwakunokwenzeka waphendule ikhanda lakhe olibhekisa ngasesiphakaphakeni nezinyembezi zikopoza zigoxene zivubuthekile uqala ukunyakazisa izindebe zakhe izinyembezi zenta emehlweni yakhe babengamqapheli babematasataza kakhulu ulubehlekisa ngaye wayefuna izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo wangempela ukuba fike enkundleni kanye futhi wayehlulekile kuye wayazi ukuthi wayehlulekile kuye kodwa wayefuna ukubona uNkulunkulu ophilayo ephila lapha ukufakazisa kuleyo mpahla yonke edingekayo kaJezebeli ukuthi wayesalokho enguye uNkulunkulu.
Oh, if it takes the starch out of you. If it makes you not act like
uma kukhipha isitashi kuwe, uma kukwenza ungaziphathiswa kolunye uhlobo lwengcwethi yamabhayisikopo, uma uzayekela izinwele zakho zikhule zethe, uthi gqoke ingubo eyifeshini endala, nginendaba kuthi kubizani, ngizothatha indlela nabayingcosana abadelelekileyo benkosi, nkosi, asikubone futhi, asibone ubukhona bukaNkulunkulu buhamba phakambi kwalo Jezebel. Ukuthi kwenzekeni uma uNkulunkulu wayephendule umkhuleko wakhe kodwa wayeselungele futhi esesiqiniselweni sangempela ngempela ngempela iloko ezifanele sikwenze.
Get ready, make up your mind.
Lungela, kucabangisisa, vala amadako, makuthi izifiso zakho, ungalishintshi izwi likaNkulunkulu kuwe, zishintshe wena ezwini lakhe, ungabi intando yami, makwenziwe eyakho Nkosi, hhayi engikucabanga ngakho, kuyiloko wakusho ngakho, kunjalo. Okela wathini na Nkosi, wathi mfanyana, beka izinge sezandla zami phezu kwalensika, kungenzeka, ohe, ngiholele esigxotsheni esibamba lokhu, ngoba ngifuna ukuphumuza izandla zami ngikatele, kade kuhlekiswa ngami isikhathi eside ngokwanele, ohe, ngiyazi Nkosi ukuthi kuzobizani, kodwa mhlawumbe wena uzokwenza, kunakwenzeka, wena ugcwele isihawu, ngihlulekile. Kuwe Nkosi, lokho bekufanele kube ngukukhala kwebandla kulobu busuku. Fanyana ungasibeka isandla sami phezu kwensika yodwa na? Yebo. Nesandla sami phezu kwenye insika na? Yebo. Ngabe izandla zami zibekwe kahle na? Yebo, zikahle. Wayeseqala ukukhala, wayesethi Nkosi, phindisela ngamehlo ami. Ngamanye amazwi, ngenze iphutha, kodwa kanye nje futhi Nkosi, kanye futhi. Wow, ukuba lokho kuphela bekungabe iphokophelo yenyakazo maphentekostiyani kulobu busuku. Ngiyavuma ukukhohlwa ngokuthi ngabe ngiyilandela noma okamunye, okambili, okamthathu. Ngiyavuma ukukhohlwa ngazo zonke lezi zinto zami nayo yonke into kanye nje futhi Nkosi. Kanye futhi ngikhiphe kulesi sivumo khona nalete ngiboshelwe ngikuyo. Kanye futhi bangibani ukubonakala kukaJesu Kristu kuyena izolo namuhla laphakade. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi. Ibandla belingakudazuluka lokho nakubabe bephuphuthekisiwe kulezi zinto. Babuphuthekiswa kumfo wabo nomqondo wakhe. Nje thatha umqondo kaNkulunkulu futhi awuzi ukudikeka uphikisane ngakho. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi. Manje-ke nakho kumile leso sixa esikhulu sohlaka olungenamandla nolungenasizo. Kodwa manjalo uqala ukuzwa into ethize yenzeka. Yonke imisipho yomzimba wakhe iqala kwaliswa ngamandla kaNkulunkulu. Ukuba ibenza kuphela belingafinyelela kulokho futhi naye yonke indlela kusukela kumshumayeli kuya kumtikoni buya okuqabeni nje yonke imisipha nawo onke amalungu omzimba bekungagcwaliswa ngamandla kaNkulunkulu. Lezo zikhonyela zinkulu ezinemisipha zaqonda wayeseyivivisa kanye. Mangife nazo Nkosi, mangife nazo. Wangikhulisela ukukubhubhisa manje sengizakhela ngakukho. Mangizibhubhise nakho udumo lwami nanoma kuyini. Mangikubhubhise kodwa ngifuna ukubona amandla kaNkulunkulu futhi.
Always when the power of God comes in.
Njalo uma amandla kaNkulunkulu engena izindonga ozakhenga kuwe ziyawa, izindonga zakho zehlelo ziyofihlizeka noNkulunkulu uyokwaziwa futhi nguyena ezolo namuhla naphakade. Yonke imisipha yakhe igcwaliswa ngomoya ongcwele, zonke izikhonyane zagcwaliswa, konke lokunciko umzimba wakhe kwagcwaliswa nje phama ngomoya ongcwele. Lokho kwakungukunqoba kukaSamson okukhulu kunakho konke.
Oh,
bandla likaNkulunkulu ophilayo, Ngizoweka sela amanothi ami ukuba ngisho lento eyodwa. Asikwenzi ngani thina na? Senilungele Assemblies of God na. Senilungele nina United Church na. Senilungele bakamunye mthatha munye noma ngaba nini na. Senilungele Church of God na. Senilungele nonke nina manye amahlelo ukukhohlwa yilo mpetho nento eniyenzile na. Bukani lapho nithole khona abantu kulobu busuku nokuthi hlobo luni lwesimo abakuso. Wo Nkulunkulu, asidilize lezo zindonga. Kanye futhi Nkosi, angile daba sisekupheleni kwesikhathi bafo. Asizanakho kuningi okusele. Kungcono sipopa loze khona manje sikhala. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi lokhu nje, kanye futhi ekupheleni kwe. Amandla akho mawagcwalise yonke imisipha yami. Ngizohlubuka kuzo zonke lezi zinto, amakhaya enhlanganyelo, ababhishobhi namahlelo na yonke into. Akusho lutho kimi. Ngifuna wena Nkosi ukwedlula noma yini. Sicabange ngakho njengoba sikhothamisa amakhanda yethu mzuzwana nje.
I'm urged to do this. Once more, Lord, everybody sincerely, reverently.
Ngiyacela ukuba ngenze lokhu kanye futhi Nkosi wonke umuntu ngobuqotho ngenhlonipho yokuzithoba ngayo yonke nje inhlonipho yokuzithoba eningaba yiyo ibani nokukholwa nje naphansi enhliziyweni yakho uthi kanye futhi Nkosi.
Lord Jesus, great master of life, the shepherd of the sheep, come forth, Lord.
Hallelujah.
These people are hungry.
Amen.
They're thirsting. Lord, years I've wanted to see this happen. Maybe it will.
Nkosi Jesu mnini wokuphila omkhulu, melusi wezimvu vela Nkosi, laba bantu bayalamba bayoma Nkosi iminyaka bengifuna ukubona lokhu kwenzeka. Mhlawumbe kuzokwenzeka kanye nje futhi Nkosi, omunye futhi umnyakazo omkhulu kamoya kanye futhi Nkosi, ibandla lingase lemukele ukukholwa kohlwitho ukuba liyongena. Siphe khona Nkosi, zazise ukuthi unathi futhi sizokudumisa ngakho egameni likaJesu siyakucela. Amen.
I know it's not many words. I know it ain't a long prayer. But he knows.
Ngiyazi kusiyo amazwi amaningi, ngiyazi kusiyo umkhuleko omude, kodwa uyayazi impokophelo yami. Bengiqonde khona uJesu angaphila phakathi kwethu kulobu busuku na. UJesu angeza kanye futhi kithi futhi akhombise ukuthi uyekezelwa namuhle naphakade njengoba sifundisiwe na. Ngabe bakhona bagulayo noma bathubekile noma bathangele phakathi lapho owaziyo ukuthi akukho makhadi omkhuleko akhishiwe, siwathatha wonke izolo busuku. Kodwa kholwane uNkulunkulu ungasiphakamisa izandla zakho bese uthi ngisekudingeni futhi Branham. Ngikhuleka kuNkulunkulu ukuthi uzokhuluma kimi. Phakamisani izandla zenu noma ngabe kukuphi, kukuyo yonke indawo. Manje nangu ini umuzi kaNkulunkulu kufakaza ngalokho engithe kuyiqinisa. Niyabo, niyabo umuntu angasho noma yini ngaphandle uma uNkulunkulu ekuqinisekiza lokho, khona ke kuyiphutha.
Now you believe. And I want you to believe me as his servant.
Manje kholwane futhi ngifuna ningikholwe njengenceku yakhe. Ngifuna nisho kuNkulunkulu, yabo ngikathi hlangana nami wathi uma uthola abantu kuba bakukholwe bese ke ubaqotho. Futhi manje kuba uJesu bebe lapha kulobo busuku futhi ukuba ubugula noma udinga noma ngabe yini bengeke kuphilise, usevele ukwenzile. Kodwa uJesu nezi uyafana uyizwi futhi wathi umuntu ufanele aphile ngalelizwi, hayi ngesivumo kholo ngezwi. Futhi okholwa yimi, hayi ozenzisayo kodwa okholwayo misebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza. Wayekwazekanjani ukubona kwakusemiqondweni yabo na? Wakwenza kanjani na? Futhi babecabanga ukuthi wayefunda imiqondo yabo, futhi wabatshela ukuthi uyobathethelela ngalokho. Kodwa nxa umoya ongcwele ufika ukukwenza, ukukhuluma umelane nalokho kwakungayikuthethelelwa neze. Manje sedlulile kukho ubuqondo enjengoko eBhayibhelini, futhi sithole lowo uNkulunkulu uma azikhomba yena uqobo ngaleyo nkathi njengoMesiya ngokukhombisa ukuthi wayengumprofethi nezwi. Ngoba iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe zikanhlangothi zombili, amaHeberesini nomahluleli wemicabango osenhliziyweni. Ingaleso sizathi babengenakufihlela lutho lezinto lokho bazi kanjalo-ke, wazi kanjalo-ke wesifazane emthonjeni ukuthi wayengumesiya. Wathi, mnumzane, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena. Siyazi nxa umesiya efika uyositshela lezo zinto, yilokho ayekwenza. Wathi, nginguye. Wagijimela phakathi wayesethi kubantu, wozani nibone umuntu akitshele engikwenzile. Kungebe nguye lo impela umesiya na? Futhi bakukholwa. Kodwa ngendlela thize kubonakala sengathi izwe lifuna ukukukholwa. Kodwa uNkulunkulu ecabange sihawu kunakwenzeka ukuthi angathi akwenze futhi uzozikhomba yena uqobo kanjalo uMesiya andakwenze kwabaseSamariya nabaJuda bese-ke eshiya ababezizwe ngaphandle kuzofanele kwenziwe ngakho khulekani futhi nithinte umphetho wengubo yakhe futhi kumfundisi wasesontweni ungumpristi omkhulu manje onokuzelana nobuthakathaka bethu lelo iqiniso amaHebheru esithathu manje ungumpristi omkhulu sonke siyakukhola lokho onokuzelana nobuthakathaka bethu futhi uyenezelwa namuhla naphakade khona-ke ukuphila kwakhe izenzo zakhe ngoko kwakhe kuyafana useyizikashana nezwe icosmos inqubo ayisophinde ngibone abasoze bakubona khumbulani ngemlozi ehlayo ngesimo sobunde khuluma kuku-Abrahama elibizelwe ngaphandle ibandla likhethiwe ayizange yehlele eSodoma futhi yenza phansi lapho njengalabo abanye bafo behlela lapho futhi bashumayela njengoBilly Graham nabo namhlanje nalowo GRAHAM futhi njengoABRAHAMA niyabo ngamunye phekisizane babenezithunywa zabo banakho namhlanje into efanayo iyafika senyukela lapha ebandle elibizelwe ngaphandle esasingekho eBhabhiloni futhi yilapho leyo nto eyimfihlakalo yenziwa khona ngenkathi itshela uSara ngenkathi esethelweni emva kwayo ukuthi yini eyayingalungile wahleka yayisithi uhlekeleni uSara yesho enhliziyweni yakhe ukuthi lezi zinto zingenzeke no-Abrahama wambiza futhi wazama ukukuphika wayesethi bukani nanku Musa nakhu oh nakhu okungenzeka uNkulunkulu wayezomshaya afe khona lapho kodwa akakwenzanga uyingxenye ka-Abrahama ngenxa yokungakhona kwethu wayeyosishaya sife kodwa ngeke siyingxenye kaKristu uMusa uyasibamba niyabo kodwa usazolokhu eligcine izwi lakhe manje khulekani angiboni muntu ngempela engimaziyo endlini kodwa umfowethu uPetile ehlezi ngapha ekugcineni ngiyamazi kodwa mayelana futhi ngicabanga umfowethu uBilly Dawe ehlezi khona lapha nomkakhe ngaphandle kwalokho yilabo bantu kuphela engibaziyo mfowethu uJoseph futhi uma umoya ongcwele ubungakhuluma kubo ngizonitshela nje ngakho bese-ke ngikweqa bese nginitshela emva kwenkonzo kodwa ngake futhi nkosi ngake futhi misebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza manje kholwane futhi uma lokho kukhanye okufanayo enikubona njalo njalo awu ngenkathi sesiqedile ngeminyaka ebandla ezansi lapho ethabanakele cishe laba bantu abaningi kunabantu abahlezi khona lapha manje owaye khona leyo nsikamlile fanayo yiza kanene ngo eceleni kwajonga yase idweba leyo minyaka ebandla ngendlela enganginayo eblackboard kunjalo na abaningi benu wayelapho nabantu bequleka nakho konke okunye ngathi nakho manje uma kunombuzo olesichabe sakho lapho ewashington dc zabanelungu ilungelo lomthetho njengokuthi ubuyibona kuphela ubukhona bukaphezulu obuvele obake bathathwa izithombe uGeorge Jeles inhloko ye-FBI yezincwadi yomnyatheliso niweminwe wakuhlola ngathi lokho kukhanye kulapho wayesethi mfowethu umnumzane Branham ngathi kwakuyisayensi ephathelene nengqondo ngithamele imihlangano yakho kodwa yiso lakho mshini lele khamera lingeke labamba isayensi ephathelene nengqondo uyabo wathi ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya awuma lokho kungukristu oshaye upawulu wamletha phansi futhi wambiza ngokuthi inkosi yabo ufuna ngenzani na ukuphila okwakukuye kuyophinde kuvezwe kithi ngaleyo nkathi niyabo ulapha nebandla elibizelwe ngaphandle futhi kwangathi kungavezeka kanye futhi inkosi ukuthi laba bantu bangabona ukuthi usaphila futhi awufile futhi kanjalo awubashiyanga abantu bakho balapha kodwa inkosi babhotshozwe amehlo abo yinhlangano utelayila ongujezabhele obasuse ezwini leqiniso baye esivumweni khona kwangathi izindonga zingawa baba siphe khona Nganye futhi inkosi njengoba ngishilo kunabaningi lapha mhlawumbe ngingazophinde ngibabone futhi kodwa nganye futhi inkosi uJesu makabonakale phakathi kwethu esimweni sikaMoya Ongcwele ukuze aphinde aveze ukuphila kithi ayeyikho ngaleyo nkathi ukugcwalisa izwi lakhe ungumpristi omkhulu onokuze lana nobuthakathaka bethu Bakuthi abangulayo nabahlubekile bathinde lomnikazi yilowo ofanayo inkosi okwazi ukutshela uSimon Petro ngenkathi ekhubukela phakathi kwabo ngani igama lakho nguSimoni indodana kaJonase yilowo ofanayo baba wehluleki yefana wesifazane omncane wathinte ingubo yakhe uKristu ofanayo uyaphila kulobu busuku kwangathi kungaba kanye futhi inkosi kanye futhi ngenxa kaJesu ngiyakucela amen Manje kungayalizi umuntu ngenhlonipho yokuzithoba makube qotho ngokuphansi nokuba nenhlonipho yokuzithoba asizishayi lezi zinto mahlabahlapa isithembiso sikaNkuluNkulu moya wobuNkulunkulu kaNkuluNkulu ophilayo wethembisa lonke ezini lakhe nalelozi lingukuphila nomoya uJesu wathi kwakuyikho futhi yena nezi uyafana nomuntu uphila ngalelozi lelozi liphila kumuntu Manje njengesiphiwo manje ngizonitshela imfihlo njengoba sengihamba nibe mnandi futhi naba nomusa angizange ngempela ngikuzwakalise lokho engazi ngakho bala ngaphambili Brother Branham what is the name lesi siphiwo na siyisiphiwo sokwazi ukuthi uqheliswa kanjani uWilliam Branham endleleni ukuze uJesu Kristu akwazi ukuphila ngesitsha ukuziqhelisa nje wena uqobo endleleni angikwazi Ngazi lutho ngakho kodwa uyazi nguye manje yiba nokukhola futhi ukhole uthi Nkosi leyo ndoda ingazi futhi nokho wathi uzisikashana izwe iBabiloni noma iSodoma alikukubona kepha niyakungibona nina niyakungibona ngokuba ngiyakuba nani yonke indlela kuze kube sekupheleni kwezwe akukafike kupheleni nokho
You see me Ye shall see me or I'll be with you.
Nizongibona. Niyakungibona. Ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini. Niyobona ukuphila kwakhe kuphinde kuveze emakholweni. Manje egameni lika Jesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, ngithatha bonke omoya phakathi lapha babe ngaphansi kokulawula kwami. Ngikazimule kaNkulunkulu ukuze imisebenzi kaNkulunkulu yaziwe futhi uma ebone kufanele ukukwenza. Ukuphezulu kokuba sengishone lozi ngibuke lapha ekhoneni futhi lapha nikuboni lokho kukhanye kulenga khona lapho uphuzi uhamba hamba na noma ngabe yikho ngabe ngikunike izinga lendawo futhi ngiyacabangela nje umoya wami na
There's a little woman sitting there she's in trouble she's suffering with a stomach trouble
Kulesifazana mncane ohlezi lapho usenkathazweni uphethwe yinkathazo yesizwe futhi ube nokuhlinzwa komdlavuza nomdlavuza ubusebeleni bawususile umdlavuza nenekazi elincane yebo kunjani ngakho manje uzokwazi angikwazi kodwa uyangikhole ukuthi ngikuprofethi wakhe na ngizokusho ngokucacile kulobu busuku ngiyahamba uyangikhola na uyakhola ukuthi siyethenjiswa lokho ngezinsuku zokugcina ngokukama la kwesine ukuthi kuyophendulela izinhliziyo zabantwana zibuyele kubaba ngani nkosikazi Taylor lelo igama lakho ungayekhaya futhi uJesu Kristu yokusindisa.
What do you think? You've had an operation.
Cabangani na, ubele kuhlinza nawe. Uyakholwa na, uma ukholwa, ngayo yonke inhliziyo yakho, ukuhlinzwa kwakho nakho bekungomdlavuza ithumba, ezibilini umkhuthi wamathumbu, kodwa manje uphethwe yizifo ezilakanyanayo, uma uzokholwa nkosikazi Chukwit ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa ungaba nakho ukucelayo.
You believe? Here, a lady back here.
Yakhona na lapha inenekazi emuva lapha inenekazi elikhaladi bephethwe yinto ethize engalungile emehlweni alo nangezitho zalo imilenze yalo igama lalo ngunkosikazi Washington sukuma uma ufisa usuphilisiwe.
What did she touch?
Jideni na buza ukuthi uthindeni ukuze hlizwe kwalowo wesifazane ikhalati konje kushaye omunye wesifazane oyikhalati ehlezi khona lapha etheqekelele kugcineni uphethe inkathazo enhliziyo igama lakho ngunkosikazi Harris uyakhola nkosikazi Harris na inkathazo yakho yenhliziyo isisukile kuwe.
What did she touch?
Uthindeni na, akazange athinde mina, uqele ngamafidi engamashumi amabili kimi, uthinde umpriste mkhulu. Lapho, nango omunye wasifazane, ngiphendule ikhanda lami ehlezi khona lapha, uphethwe inkathazo yenhliziyo naye, nkosikazi Carter sukuma, uJesu Kristu yokusindisa.
Way back! A woman with a
mubale wesifazane nesisu esinezilonda igama lakhe ngunkosikazi Paoli nkosikazi Piola sukuma uJesu Kristu yakuphilisa kulungile nakho lapho khona.
What's more, Lord?
Gaya futhi kosi, gaya futhi. Niyamkhala na, azisukumeni, azivume izalo zethu, futhi zikhuleke. Gaya futhi kosi, umoya ngcwele mawahlele phezu wethu, siphakamise izandla zethu.
Lord God, we stand embarrassed.
Kosi kulukhulu zimbi ziphoxakile izwe lihlakisa ngathi kosi sizize kulobu busuku umoya ngcwele bawufike futhi uthululele phezu kwabantu kwangathi akafika manje kosi kwangathi wonke umuntu ogulayo angaphiliswa yonke isoni zisindiswe wonke ofundayo agcwaliswe kanye futhi kosi kanye futhi kanye nje futhi kosi kanye futhi umoya ngcwele mawehlele phakathi kwabantu.
Raise up your hearts now and cry once more, Lord.
Pagamsa ni ganya futhi kosi. Sonke kanye kanye. Ganya futhi kosi. Ganya futhi. Ganya futhi kosi. Ganya futhi. Maya ntwele mawuthathe lati sechameli. Uphindisa manje sitsha. Futhi gcwalisa yonke imisipha ngobhabhatizo kamoya.